Narumba, mwesu neveo, imwami ya kurongeze, mwabwaga botu, benzuma, choveni nchorwe, kubago kuno arubo ojifu mojino, mwumulimo wa mwami. Eriwu sabuyo logo iguti, tabijisi ibu sana, ibu mbi wabulika iwantu, mwumungano, inini, taibwezi maningi. Pere tulikomene ilogo iguti, muligo guno, kakulibambila igutu, kukulindila, jarugwa gachiro, kulindiswe. Eryo tiyo jita kukonja iwesu maningi umuletera ijwi ya mwami igabotu ilogo obo mbotu zi mwagulilitera. Eryo linonda buyo uyumulindu mubaoba waswagu njira alimi wajisi mkwanda wakutula jifumojinu. Alimpao wawana kuti marigubanga bamuga iwelega alimi wati inga walindira buyo. Senangu kende mwana gazi pere ndagomba utileza uyo mulongezi ya kumupagu kui maningi wazirongezi yo izi agwe umoyo wakwe kamboga ulindira igwa kwe kwa ruga gatiro. Lino jabora jindi ya mwaga weyo ya kuyo tontula maningi alimi kawugapi maningi jindi tono siankene mumbungano. Hilo tuashuma utileza uyo mulongezi ya kukubi nyebo nyonse.
Now, I would like to say just a few things here just before I speak.
Ino ndi andagwa ambabu yozi, ntuzishonto awa, ketana uyo, kuganana, ndapaguti, njogana na jifumojino. Kutina mwami wayanda, aji yojaguti, niyo mugambisi, pere wajinchabu yo kulindime. Nzezi ejo, kere digwa ambabu sigira, ndi zama mini kimashonto, ketana bora, mumusu wangani. Eriyo ndasolega jindi jabiri lino ajiyo eyo kabela ndagaga girwa ibuchana bwinguzi uswa kulireza sezi gambo ndayandisya lyonse mbulindi nywe nyonse noba kutawusi mbomuzi ogno ikutiwerede kulindira kumwami ulijejo twaya kwamba mangolezi ainda kutelefoni ya kumbali ndagajisi e ikutuminwa iwakasiga rwendo lonse ikuva kumusanza kusenda bumwi mwakanso bantu bamwi bakalibyanda kulongera okuno uhiji itobera ngati bakamva ikuti bakali kuyothalira muswangano wa zinamatizo ziri jiroba ndagaswa kumanisya imakhalo ambungano ali jiroba kubenzu eryo mulumi wakwe labora mumuhulo zomujani na ntchito mulosveo kutekwa inda wabereka kujindi nobakhala munsi ilogo ugumbwa ezyo zinamatizyo ziri jiroba ndagati ogo inga watola iutandra miezi yotatwe mulindu karujisi busena mumwi ano iwabu zibya muswanga azimwi zimbi taweji ntu jaguji mamera oguno mudoropo taweji ntu jagukazigira bantu ngenda kuti jindi jimwi ndiza ikutinaleza kayanda ikubajejo muswangano ongusu kubusena bumwi ipanga muswangano utandira miezi yotatwe akutalika ibuyo monya muli ezyo zinamatizyo mbulibo wabo aguya musu hangani wanguzu pawabantu balagonzia igu kala mwajindi janguo mugati omu lenda igu swa kujipati 6 ijaji yogunzu iwinda mulija 19 pawabo mula jana zinamatizyo sirijiroba impezyo sirijiroba mapenzo tatwe managazi ukede ajinyama jamubala usalara piu nabali ziuru sirimuanda amagumi one abone oo uligunji buyo ilogo igwanjijo igunjira igu swanganya ezo bagutana pegwa inamatizyo ya jiroba jipenzo ya jiroba ya loga mwembo wa jiroba walira alimui ulizinji logo ya zintu ezo ya guti yonsi iswanganya ezo antome alimui ajimu ujazyo chiyo ya buzwabu pati muri wajo. Lino atu watami mitu yesu iwaga indibu yoga nini igu jiri ya mupairo utana upaila saa inga kwa ba iba mwi omono ibayanda uibarugwa mumpairo oyu alimi inga mwasibia utambiga manza anu eri mumwe wago yeya guliresa eyo buyo choburi derino eri ndagomba kuti uyojipa gulindue.
Almighty and gracious God,
leza siluzi yalo wasinguzi yonse oyo ulingulesa uhuwa mipairo tata uzi zionzi bana bagwe nzoba bulide wakari tuzi gatuna ziarwa alimuli balide indiatu zemauru esu ngaonya masusu amitu esu alibaridwe alimaju esu onzi alirebedwe mjipimi ojago abobo mwami leza atupagamane kuzintu ezifu mojino ngulisi obo usetegeni mbotu jisi gumbere liago. Mwenji ba manza ayo atambiga jifumo jino omuno mwubungana ogunini antela kwa mipairo ya mibili iabo ijisigi ba mwi bayanda baga skwega yebo ulisi nyoyo yabo gonse muli mbabo. Kambo jindi yebo noga ima awa anyiga mujiwa ya muntu utegwa Jesu mwami wesu yebo wagalisi ngaonya masesege amoyo zintu zionse ibantu sobagali kukonja kuyeya mumiseso yabo wagali kukonja kubambia inchobeni ikuhuwa ejo sobagali ikuyeya kambo nzi chomuli busia mumio yanu kuzintu ezi Jesu wakaziba mieyo yabo ejo tokabala murukwaro miteti nduwe mbobuja uwenya sunu abia miaga alimi gulire mbetwe akwarokuti ogo wabiro nabo takwe kwa bungeni antomwe ogo njoba agati gabo abamabo uli wano jifumajimu mujiwa jamu ya usalala alimu ulisi kuyandisi ya gonsi kulimu moyo wabantu ndakulomba tataliza kuti uyoba huwa kwamba ikuti jamana kumbizi yanu ya wirwa alimi ndiri mukutumina jezibyo uzba obu na kuti gonsi kumwaromba wapegwa leza tulaibaruga igapati abo ibatana futurwa ibatambiga manza abo awe kuti eli libewola mubaya kutambula Kristo mbuli mfuturi wabo musangano gautana kuja sunu akube kuti kube jintu yemwe jijetiga mwami eyo yole taibu chubwago munsi maningi kubantu abo kutegwa bazibe kuteti ngonya Jesu wagenda mugaliraya ulingwi agati gabantu bagwe ikutegwa baunke kuso awa sunu ajizibisyo nchijonya ikuti abo ibagaswa kuimao jindi ejo jindi nibagali ikuchogera murwendo irwabo bamane ikwenda anguwe uzwa bonsi gabamba ula kulingwe alimi walo gamba ula kulimbabo yonegwa bobo baga jisimu zezo mchonto ikuti wagalingwe oleza zindi zinji ilogo twagali bobo wagaganana kulindiswe mukubira igwa suba mukuimba igwa bayoni mukuputaputa kwa matu mukusyuga kwa marubaruba muzimbo zyambongano kagala mbobonya tulaziba amin ikuti nduwe mutwanda tuwarosi muchibadela imasena manji ambi ulaganana kulindiswe nkabera mbobonya tulangwisi amin ikuti nduwe ino mwami mbolimbo tukweda kumanda esu jifumwa jino akube kuti sebo mbolimbo waka jita uzibe akube kuti ujite jintu jimwesu agati esu mbubonya ibuyo mboga jita iga indi ogwe waka ziba ijintu ejo choga jita ogwe umbele iliabo waka jita kakutanaba kubamburwa iwago alimi waka ziba kuti oyo waka limwami waka buga ibaga kiruga wunkamu ziyabo gaba kuterwa akulumba iziareza kambo baga ziba kuti wagali mungu elio bagati sena miyo Yesu kiyari kukia mulimbiswe mulimbwa alikuwa ambaura mulimbiswe antomwe mumu kwa kwa mwami mwone gela iwago kubia abujita nitu jimwe mbuli choga jita na utanaba kubamburo iwago ya gatondezia bubuge wago kuti wagali nguwenya Jesu wagaba jitia kuibaruga mubandi wabo onsi antomwe anduwe wamba ula kulindiswe mbwigi yonse mami inobonegela agati igesu ulibununa umoyo aumwi ubuli demani kambu twajilomba musinali ya Jesu alimu ikugambo igagwe amen.
Places, because my desire this morning is indeed. Rita, that she might rejoice with me in spirit and gain this mighty knowledge and this spiritual wisdom and the understanding that you're going to need when the time comes of the persecution that's going to come just before I rapture my bride. You will not endure my wrath, my children, but persecution will come upon you to set you on many sides. You will be tried, but if you lift up your hands and raise your voices in my behalf and testify, when the going is hard, I will come down and witness to you. I will ward over you the evil devices of the wicked one, because I have spoken to you by my spirit, and if you will listen to my voice as I plead to you this morning, you will have no cause to regret it. Thus saith my spirit. Hallelujah. Thank you.
Now the congregation shall pray.
Ino ombunga atupai. Tato esu uri kuchuru. Neme kwe sinariyako. Wami wako abuse. Yendo wako rujitwe mwenyiga. Mburi morubete kuchuru. Wadupa abuswa obu na jinkwa. Yesu jamaswa onse. Alimu tulegerele soto wazi Yesu. Mburi mbotulegerele la abu batu bisizia.
And lead us not into temptation, but deliver
Arimi
us from
the evil. For thine is the kingdom,
and the power, and the glory, forever.
Abulemu, wali onse. Amen.
That if my pen
Yauti pen yangu, yele la iguba, yiberesyo, Jamubesi alimwi pepa iliangu inga liyaba yifurilo. Iliyo machu aya nge ambalino. Elete igu kwarwa ali eri kuteti. Ainke kubantu wonse. Muya usawa waleza. Ulanzila zikambia ya kuverega abantu bagwe. Zindi zingi winda muzikambio. Uzipego awito. Ezio taziboli uwempo. Ezio leza. Ndiyapa kubantu ibagwe winda uluziyaro wagwe. Ndiriku munzirino ubanga kupumuna anini. Ndaweza jindi eji umunzi ganji ganji. Iwa jindi eji jamwaga kambo ndayandisya uliogezia. Jindi ndainka uyo imaba sigare. Arimu indagari kumusanza mkentaki antomwe abarungwe bangu. Wigi ino uko kumaba sigare. Isangabarisyo yangu yandisi. Bumwe ndaga chombese kwa, igutari inchobeni kugambo ya kuti sega kunje kujana basigare. Ndagari nkwa uchombese kwa, ivo yo. Kitu yimwe njagari kundambira kuti ndede kubweda kumunzi. Iyo ndagari ala moto gara pejoga. Mwana wa inda, mulimo musi nyonsi. Ejo, jirimu kulembo agwalu, mubumboni, mumatepu. Ndagari kede abu sana awa, uindia na ogo mwami, ileza, waga sarugila, akugana na kulindime, ikutimule mwa uangu wabili, uyu wagari, hafu hafi, ikujitiga, munsi, ujindi, jigiza. Kede ogo, wagari nguwa basigare watatu, nyabonyonse muliga ziganu, ngiri masimpe. Mwami, kuyabu tanta mwa kwa, nda, ujindi, indagari gila haba mwami, balombe, igurunka, kuyabu kuhima, nda, nagajisi, kuli mwa iwenzu. Wagunka kubusena obu, arwo. Jagari jindi, ya utana kuja. Mkulaga iwa, karimu, seganzi. Agwalo na, dagari ikuonja, ikusiga. Kuku kwima nape, pele kuti, ngisiga, mumulimo ogu ya. Kuku kwima jamba, ikuba olike iwago, mkupaira. Iyo ndagai miga moto gala, aguswa, kwenda, ikusabuga mkwakwa. Agunka omia, mujisaga. Karimu, ya utana kuja kuja. Ikubanga, ulasiasia. Ubojado, ndagari ngu ikawela ya paichi rishonto ya mupairo, mulionse, na wambi ya tata yuti, jintu vyo, pegabulite, uwejipa, peshomi mugutaganya, ilijonse, na agunyanyono, uina, nega tubula, igayuni mubumi wangu, kumbagani, ya guirabu yo, na agufumbwa jintu jimbi. Ejo nche huima, ndajiria, na agujipa muntu umbui, oyo. Ujiria, peshomi mugutaganya kufumbwa jintu, peshomi mugujita zintu ezo. Pambo, tagululeme. Paombo iganyonena, kutariga kwenda, igasira, iganini, kazisirwe, umbali, ya majerelo, alandugwa, ku, elo, she, muzisaga, kabela jintu jimwe jenzu, jaga jitiga, uzivo, iruangulo onse, zinabeda jintu jire jonse, mbulijejo. ndakaranga tala ryechirundu kuri umwe irwangu ikuzwa owo kweka imvwi rimwe okuya ikuzwa mbuli impela ya chirundu wakasika pafulijongo watatwe ili vakali ikusika tukokola kamakumi otatwe mujulu ikusanguna ndakalanga akubona imumoni khavela ndakachepuka puyo khambo ndakachiyeya kuti inga yabasuba lyakali ikutatu muyeyo wabiri ndi wakali wakuzuba wakali wakunyika elyo chinthu ichembi wakali ikapothu uzwide imakumbi imvula kayiwa konse oyo wakali muhuhi mu 25 yifumo iwasanu wainda alimwi mulisi opo moyakali ikuwa elyo akali makumbi mapothu konse elyo ndakalanga lubo ilingoyo mbwa akapete yabulampha iloko kulampha loko pafulijongo potatwe ndakasamuna wango wani yangu ndakapikhansi ntobolo yangu ndakathalika kuyenda ikuthosiya ngulinguwo amanza angu mujulu chinthu chimwe yakapanga ndinayambira kuti oku munsi werera ndakali kunkha kuye kukhala ansi akusamununa majombo angu ayo ngeyekasamide ikubona na ndakali kukonzya ikuyenda munsi loko pere ndakasika umaya ti maxontho antchicho alimwi ndakapona mubala wanguwo kusansayira mbuli sikunkhu pauzunguluka konse ndakayima nje wa zinthu zije wakali kubowola ikuzwa athala eni ya chirundu yeneni elyo ndakalangira mbuli yotathwe omwe kululyo omwe kulumwesi aomwi akati aiseruka mbuli muchipo yomwe kufumbwa mbu akapete wakali angusu wakali kuyenda akupamba kuphuthaphutha iwawo iyo ndakayima awo mbuponya ibuyo mbukakali kuya kusiyasiya ubujedo ndakanyona kulanga alupo elyo ndakaongolola olesa chinzi nchoyenda kuti mlanda wako asile paopuyo muuya wa mwami wakanjira akuamba jesu wachisumano chipya ngu jehova wachakale wakachintchapuyo chiswatho chakwe ikuswa kumuuya kuya ku munthu oko kwakali kuthondezedwa mukwini wa mulume wangu wakaswa kuli nguwe iwundisipya usimpikizi yakuthe eyi miyaka ili makumi otathwe aomwe teyakali yapuyophe elyo mbu ikathalikira kuswena ukathalika kuswa akunkha kusalamukera mu chinthu echi muli chipo elyo mphawo ikazimana ndakenda musi ndakali kuyowa ikunkha musi iloko alimwe khambo wakandiyimika yathanasika okuya ndakanyona kuziva kuti oyo momweni nzira mbu wakali undimwekera wakali mumundando wini achisamu oko kweikakhete imwaka wainda oko pasikale kupakaponekera winde maminiti ali makumi otathwe ya osanwe na maminiti ali makumi one ndakaseremukira muzisaka akunselo kukalonga azimwe zimbiri mmane ndakasika kuchisamu eyo jandanye munzira zyone kudjwe kunyika kumbo akumusanza mphanda zyone zyachisamu kazimana elyo ndakathantha mu mphanda eyi khapela ndakakhala awo endakapete chindi naye akandayambira lugwalo olo kuti na wayambira thundu eli kozyuka elyo mbuli mkweka imvwi awo anini ikuthali kuyeya zyafulijongo jakali zwide mu muzeso wangu ndakayima awo elyo oyu wakali imwaka imupiloko wakufwima pasikale zinthu zyonse zili mukide thakwe pasikale
I thought right here is where God gave me them squirrels last year to speaking to existence.
Ndakaya. Ponya waleza mpaka ndipeda pasikale mwaka wainda ulenga. Ndakasamuna ngwani yangu aluwo. Elyo ndakati mwamireza. Yebo ujiri Jesu uwenyo. Yebo ujiri ileza. Elyo chinthu chimwe chakati kuli ndime mpanga yembo yanda yindi eyi. Ndakati mbuponya mbweka chithaji ndi ichembe akolerwa ilyo mphawo ndakati njoba akolerwa awo yithana ikhwana 10 okuloko sunu ilyo kwinzu mbuli mochiponeka mphawo puyo ndakali mupusena kwa mansenya upiloko oko kwaka yambukirwa mansenya akupanga ndi nsi ya chilope ilyo nsenya iphatiloko yakasika ikundiruma moonya munsi yaliso elyo ndakati thakwe lyomwe lyangawo liyo ndinyonganya usupa opono thakwe chithanziyo na akufumbwa ichinthu andime elyo khethana chisupa ndakati isupa liyomweka mu maminiti ali makumi otathwe elyo mbwe kayambira ibuyo echo usule buyo ilyangu ikale mbuponya mbuli umwi wa mwaka wainda munini usupira asothokera amuthawi ikuthandira mayati ali makumi ali chilopa kuthanthamuka akuthalika kukuwa ndakahuluka musinzo oyo mulamfu ndakakonza mubuyo muyo winda mujilanzo yanguzu imona ileso lyakwe datukula buyo kwamana seekaphima kwalo ithapuyo ali sikali eyo imushonga wakalulama eni aliso awo wakapethe jindi jimbi uyakusalamuka muzisaka ndakaunka ili kumaminiti eni othathwe atheni okolokwa ndakatukula sikale wangu watatu mbuponya mbuli wa mwaka wainda mbuponya buyo nchopeni kumaminiti othathwe teni gaitana kukhona leza mukupa muwetesi wangu sinizihe thakwe akwalo insenya yomwe yakalila ikuzwa ponse ponya oko uli mathani eni angawo ndayera ikutsina akunzya kuwerekwa elyo nseekasola kubona naakumbwa yomwe ndakali kwaswilila ibonana ndakali kukonzya ndakamva kahuma ndakayeya kuli limwi kukusena kumwi elyo ndakaswilila nkhapela yakali itraki ikulale mumugwa kwa mphati elyo maminiti eni ali makumi othathwe ikuswa kucindi echo izuba yakamweka ikapothu akuparama awo ndakaphiluka kukusena eyo ndakali kuyeya cindi nayikati akolerwa okwakali ikwamba ivasikale wosani ali mphakolerwa mu indiana pere ndakayeya mwaka wainda indi nakandipuzya opo mwejakandithorera mubuyomuyomu ndakati bothathwe kapera ndakajaya buyo bothathwe awowa chiro ndakaphilukira ikali kunkha kukusena mubonya aluwo eyo cinthu cimwi jakati uthaunkhipe zabuka mukwakwa elyo atheni okuloko eni acindi cini jeledi teni okuloko uwachiryangu ndakathupula akholerwa mu indiana sikale wasanu ndiyenda kuti mubone kuti kwakali bafulijongo pothathwe alimi kwakali zinthu zyothathwe cakambwa basikali pothathwe vakajayikwa kwakali zinthu zyothathwe basikali pothathwe ikusika ku teni okuloko ina imansenya izuba niyakamweka maminiti ali makumi othathwe elyo wali bothathwe ikupha ibumboni kwanchijo mukesi Bankswood mwana wangu Billy Paul amwana wakwe David ukupha bumboni kuli nchijo jindi nindakabona bafulijongo ikuthandira ibukwasole muli imopano wa momoni oyo mobede oyo angelo kwa mwami pere wakali bothathwe ibabo ibakali kunjirana muli omwe oh, obo, jagwasya moyo wangu, ikuziwa kuti Jesu tali munthu buyo muli bantu mubayeya kuti mwabede. Musinsimi ibuyo, muli muzezo oyu wasunu mupya, uyeya kuti Jesu wakali musinsimi ibuyo. Ngu Jehova wachisimeno jakale, wakaba muwiri wa munthu akukhala akati Yesu. Elyo awo. Ikuti masimpe yakandiwumbulizya pao kuyeya aciyo eyo ikuti leza wakayandaula ibanthu ibanji iloko lino kuli nkhamu ya banthu baliitha iwapo kuti babumwi na jesu piyo sezumirani ambapo arwiyo iwapo lwa pokombi akwano sezumirani zumirani ankhamu eyo ya banathu intalia eyo yamba kuti uli baleza pothathwe ba andene ikusakana wa banathu initalia pere ndichoma kuti pothathwe tata mwana amuya usalala bali omwe ikuti masena akuperekera othathwe aleza omwe wakaphona mujimo ja tata mumusumphululo wa muliro wakaphona mujimo ja mwana muli jesu khristu alimulaphona lino umuya usalala mumungano yakwe imwami jesu ngwenya wakaba mumubiri wa punthu akukhala akati yesu uliyandiswe buzwa obuno akati yesu mujiwa ja muya usalala yaluzibo lonse jindi indakachapuka ruthanzi kubona heya ikusauna kuti wakali ikuonja ikuba zuba lisondela ikuinda mu ikhumbi kukusena pomwi phere cijakali inasika cindi icazuba pao cindi indakanyona alupo akubona kuthethi wakali momoni pakali pafulijongo ilyo mphawo cindi indakalanga akubona koko ndakapacinywe konse munthu omwe nchopeni wakati kuli ndime satu wakali mvwa mulikuongolola pepe indakali mvwa mulikuongolola luzipolo thalukonzi kubamba kuli mvwa mulikuongolola ikubamba ibuyo ikumva ikusimpa awo mphozi pabuyo kuti kuli cinthu cimwi eyo ndikuambira ikuli mvwa kukutcha nchopeni lino zinthu ezo njabwini ndilizi tulijise zinthu cakambwa cakuti zindi zinji ibanthu bamwi balati oh zishomi muzinthu mbuli zezyo zikonzi kwamba ikushoma zezyo tezipe ndipo njapo yo ikwamba ikusoma ejo tendizi ikupa bwini iloleza singu zionse wakalemba baibele eli alimi ndili mulanda wakwe ulezi ikuti obo mbwini amu yeye ikuti kuswa obo motupona mo kakutanaba uyo ikubora kwa mwami Jesu wakati uyoba zitondezyo mumire ngalenga amunyika ikuoneka kulemu ndege ziyenze kwa akuma planet ambi kudanda miti kunyongana akulibilika kwa jindi mafuka vya mapati akati amasi ikuoneka ikuyonse alogo anyika ilyo tupona mukuswa obo ikuona zinthu ehyo lino kumulumbe chifumo chino oyo ngwe sala ndi anda kuti mujule andime magwaro akuya kuli Zekariya kwakali ikwangu Zekariya yiphati ya 4 ikwatibyandisiya ikwangu kumwambira zinthu ezi zinde zinje zinthu zidachitika zonse zetakanani seziyambi pere ejo jakali chibotologo kuli ndime utajisisila mbungano yede kwamba alimi kumberi alesa oyo ngunjimenite ndiyabwini ngilizi kuti nkwali leza alimi ngilizi kuti Jesu Kristo mwana waleza Emmanuel akala akati kabanthu bakwe sunumujiwa jamuya usalala alimi ndilizi kuti kubora kwa mwami uyakuswena jindi zitondezyo azigambyo no zilibonya twakaswa kumaluziya makhalo ambungano zili ichiloba akuiya kuti tuli mu ukhalo wa mamani wa mungano ya Laodikea ine mungano yoyoba akanchimwa ikuba ithonthola ikubunganya akuba gabunga kubunga yoyenderesya kuinyonyona do pere ichomeziya kuti yobasyalizi bashonto bayosyala yoba mbungano yosalangana gonse kumasena peleza inga yoyibunganya akuiwempha kuya mubulemu nkhamunini yakasala zikwa kusena pomwe payilindira mwami pawopuswa pomwe ichindi ndakabweza nkhwiki zili makumi ali chiloba ziya daniele eyi wiponya awa achikambaukira inthu chimwe chakandichapa ndakakachirwa kuchithanthamuka ndikuona wora njotuponamo ndiyenda kunkha komwe akuchitha nthu chimwe ichimbi kuchikusya kumizezo yangu ndichisiva ndwa ivanji iloko vatanafuthulwa mokozera chenze chendikonzya ikuchitha ikuti bafuthulwe chenze chiliko ejo nchekonzya kuchitha ndakamba kukamakani mapotho leza wachitha zithondezyo azigambyo ziphati mbuli ziyathana kuchitha ikuzitha inyika kuzitha kumasuba a mwami Jesu panachitide mumakani onse akale achindi pere kuzunguluka nyika chaunkha alimwe nyika ichisumanana yamubicha pere mphawo nderede ikuyeya ikuti tuponena mubukhalo wa mbungano ya Laodikea onkhoba yawo indira ikupicha chomeni yakamba kuti bayochita pawo ndasala chifumwa chino mukubala ikuti oyo mulumbe wakarwanwa maningi inthu chimbi ejo chethoperwa maningi yalo kukambauka rusyalo ndiyanda kukanana ali chenyu chifumwa chino mbuli mbondipala ichiphati ya 4 ya Zekariya ndibela chanchicho ilyo angelo oyo wakambaula andime wakasika alupo akundisinsimuna mbuli munthu mbwasinsimunwa ikuzwamo bona ili wakandaambira kuti ino ubwenenzi ndakati ndalanga kubona chipikhiro cha malampi yangolide bonse achibo athala yacho ilyo amalampi akwe ali chiloba athala ali chicho amaphaipi ali chiloba malampi ali chiloba ayo ala athala yancho ilyo masamu opire a olifa kumbali yacho yomwe athala yalubasu lwalulyo iwachipo alimi athala yalubasu lwalumwesi iwacho apopo ndakahuwa akuambira angelo oyo wakali kwambaula andime ikamba ino ezi ninzi mwami wangu ilyo angelo wakali kwambaula andime wakafuwa akundiyankhula kuti satozi ezi ngozipete ilyo ndakati pepe mwami wangu pawo wakahuwa akundikananina wamba kuti ili ndichwe lya mwami uli Zerubabelo liyamba kuti iutali kubukozu nankha kunguzu pere kumuya wangu mbwamba mwami wa makamu samwabona murumbe kaukapoli kuinda kubukozu bomwe buphati na nguzu pere kumuya waleza ikamphango ka mamanino ikamphango ka 7 ino ndiweni odundu phati kunembo ya Zerubabeli yo bankwalale alimu yoleta ipwe yampela yanidyo akongorora igulira lusyalo lusyalo kulindiryo lusyalo lusyalo kulindiryo.
We are all acquainted with this scripture that reads the Bible. We know that
this is during the time of the preparation of the temple. And Zerubbabel was the great prince of the people who had laid the foundation of the temple. Now you want you to put on your spiritual thinking. Ijagete linani gitwe ifumo jino mburi motu yeya.
And this great prince had determined.
Eiro sigwami oi mupati wagaliga nzite kuya kururanganda ya mwami. Eiro mpao jindi naga jita wagalikide ibe yantarisyo.
And as we read on,
eiro mburi motu wala ambere kiyobona kutileza wagati Zerubabelo wagabika intarisyo amanza agwe. Agwalo, uyoleta ibwere ampela.
I want you to notice, he never said he shall bring forth the cornerstone.
Ndienda uti mubone, tagamba kuti uyoleta bwere ajiswi, uyoleta bwere ampela.
And we know that the scripture says that Jesus
Alimu
itulize
kuti lugwaro, wamba kutedi Jesu, ngu bwere ajiswi ipati. Alimu agwalo ngu bwere ampela. Lino kuti na kiyoya kwa mama mineti, Mashonto, iwuti, imutumwa wambungano ya Yoruba, wagerete, kubozi ya rushomo, wabana kuchogera, kumatata. Mumajwi ambi, kuyaguru wambungano alubo, igunsi ya nguzu, ya muya, kutari nguzu, nanka kubugozu, pere muya wangu, mbamba mwami. Kutari kugabunga, nanka kugabungwe, pere muya usalala, leza uyoleta imbungano, kubuzi wakwa mamanino. Zerubabelo, sibwami antomwe a Joshua, wagalingwe, wagerede ikuleta eri ibwe liampela. Wagabi kantarisyo, wagajoseba ntu, kantarisyo, mojigozi anyo. Waloto onse tulizi kuti ezwe zibikilo zi ya malampi, asimwi izimbi, yagali wimini na bachuda ambungano wabelo. Yagali imitabi ya Olifa, baibere ya gamba awa. Eri omutabi wa Olifa, ulimutabi wa musogwe oyo, wagasomegwa, mumuyanda wa musamu wa Olifa, ulimwa. Bamasi, alimiguswa kumitabi, yobire, wagaswa, mapaipi, atu nukirisyo, anjira, muzibikilo zia malampi, ziri ijiroba, zia ngolide, uti ipe mumoni, umakalo ambunganu ali ijiroba. Lino amuyeye, mguyisha wesu, asiyo, yutagaswa windamo, iuti, wagaweza, piramidi impati, akulangalanga, eyo, wajindi, eyo inogi, njagerete, Iguti wagayaga, eyo, wele ampela tawe, ele gabikwa mo piramidi. Nagarigo ogwe, hivu pange, wabuyage, wanjio, kiwaga gonja, iutalegwa ibusena, iusigira, ibusba obono, adujisi iminchina, igunja, iguyaga, piramidi, tawe nguzu, titanguzuzia atomigi, ezo, zigunja, iguyaga, piramidi, kambo, nimpati maningi. Mawe ingalema, matani, amatani, amatani, kaima iulale, mumulengalenga, Aga biko anto mwelogo ya kuti ayalo mberi ipapariki taigonji alimi taviki dwe simenti pe aga wamwa ibuyo ya kuti alaswangana limi alimi. Genzira mubili wa Jesu Kristo mwelele guba igachubwa logo muya usalala inda ujiveresyo na jitenjo yareza jipati iuti uaswangana sigwe muli muntu omwe. Tatwaba ujwe, he, kwerede iguwa mtu omwe. Iyo jinka kutondeja kuti tawe, imichina igonja. Iyo jitanzila eyo, jitwelaleza ujitajeju. Tawe buwambwe, wakabungwe, tawe, zigaturubilo. Wino zintu ezi, zigonja igusola, ujijita, mbori, maganze, abo, mgari mabotu. Tabagonzi ujijita, ambo, iyo kuti jitwelaleza ujitajeju. Muya usalala. Zegu kuti ndijisi mali ya pepa, ya dola. Munkomo yangu, pereguli, hii ndijisi, ndijisi mari ya pepa, ya dola, mundijati. Usura ya mari, ya pepa, ya dola, muyobo na jandu ya United States. Gulubasu, rorumwesi, igulanga, ulindinye, iuswa ulindinye. Ingajaba gulubasu, rorumwesi, iwanu, ululio, ngusi wazi. Eri agwalo, mungati omu, ulikoti ya arms, azimwezi mbi. Pere aluwa su olu awa. Ilubo su, dualurio, ulindime, muyombona piramidi. Eri mulabona, atari ya piramidi. Uli, gwelian sonji. Kabela ans, awa. Wamba kuti, jando ijipati. Awalu amari esu, ulitwere de igusumina. Kawe muhedeni, ugonja, ugusiabu na Kristo. Lugwaru arumu ndo mulemba, usuba, ulemba, ibusuba, iguswa. Uzorwa kwa mwami wesu, ikalenda aimwe, zitu zionse zigana nanguwe, alimwe, alo maries, weli ampela, ulingu Kristo, pambo nzi, uwatagabika weli ampela, a piramidi, pambo weli ampela, yagaga kwa jindi, ili agasiga. Pela lino, wenda na ujisinsimi, uyobora weli ampela, alimwe ndi anda uchimubone, jindi weli ampela, ya siga, sigwami oyo. Yomporora murumbe uyorira luzialo luzialo kambo kuluzialo kutufuturwa ikutari kumirimo ikutegwa muntu aomwi atakalika nkaizi ili murumbe wa luzialo waga yataurwa unsi amatende abantu kusigira waga mause bamwi babo unka mubugwa birisi ikutamani bamwi ba unka muzintisionse. Pele mulumbe wini walusialo, ujirimbo bonya, alimi mpao satani, basolega, urugusia kumbangano. Pele kulusialo waleza, kutoka futugira tonse. Agobo, mubulesa wa Yesu Kristo, iutina mwami ilesa wagonja, ibora, mogu ya agutondesia, iuti obo mweni. Iutalibyo bobo, pele binda, uchi iyagwe. Ulatondesia, iuti mweni, alimu binda, kuzitondesio azikambio, ulatondesia uti mweni, pao agwalo. Iluzialo mweni. Paonka mbonzi omwe, chagonze uwazi awamba kuti. Luzialo, ulerovide. Uti tufutuwa kumirimo. Tulafutuwa kuluzialo, kuhinda mulushomo. Utali kumirimo. Mirimo itondezia iguti, wakafutuwa. Perejintu, jikufutula, nduzialo, ruwaleza. Luzialo, luwakufutula. Luzialo nchejo lesa, chagujitila, mirimo nchejo, chagujitila lesa, utondesia igulumba, kujintu, lesa, chagujitila, pere guluzialo, kofuturwa. Gantu wenga ya kuti, kambo, ndaga unka, igusanga na mbungano, ilikasi ya liangu mpugu, kukohonse, pere de kujita. Gantu wamuba ya kuti, kambo, ndaga ungorora, kukohonse, pere de kujita. Bamuba ya kuti, kambo, ndaga nana, mumyambo, kukohonse, pere de kujita. Bamuba ya kuti, kambo ndi jisinguzu siya kuponya barwasi kukonse kwede kujita. Takulobo. Warondu ziyaru walesa. Mkufutula. Luziyaru walesa rukambia. Sekonji kushoma muziyelo. Zili zionse. Bamu ibagati. Uli muntu mulemu. Oyo muntu. Ndaga mungwa. Kai migila. Akujita jeju. Ndaga mungwa. Kai migila. Akujita jeju. Kauru wakati. Mubagole nto batanzi fetini. Negu wakuti. Ndamba mumuambo wabantu. Awaba angelo. Negu wakuti. Ndijisi kutweruga, lewa uti ndijisi zipego. Yaga, sanina, njogwe za imbono, ziangu, zionsi, agusani ziaba jete. Lewa uti ndagunja, uzula malundu, kurushomo. Lewa uti ndijisi, inusibo, wakumbwisya, zintu zionsi. Tanjereji ntukusigira, uya ndisio wanjila, luli nduzi yaro. Leza wede kujijita, ulagunja kujita zintu, zionsi, kabela wajiswegede. Lalo nduzi yaro, lukufutula, nduzi yaro waleza, umugo wa obantunsi. Iwe yangwe, nagaliwe ya luzialo olu. Umanebuyo, uwanegela, uwejifumo wa sanu. Boonya, uya, uupasuga, iwazuba, iwutala ogia, mumunda, uyo, ijindi, nindaga kede ajitana. Umane, kamisozi giloga, iguswa, mumeso angu. Olesa, luzialo wago, waga seremuga, undifutula. Kambonzi, choga solaguba aluse, ibobu, umopenzi, mujete, utaide, mburi wangu. Mbawati mbuwa kasola usirugila. Ujigombelo jesu jenini jibombede. Ugolumuno abantu abwende. Iwansi babumi. Ibata wanko baya. Bata jisi nchu mwenyiga. Irune kwa bobo. Luzi yaru wago. Waga sabarangana. Monse mumyo yesu. Winda kumuyo salala. Jaguti. Ulapunya marwazi yesu. Akuna sivizi yesu. Akutuguna uzivizi yesu. Mwini. Igutubamba. Igubabantu ibago. Igubelega andiswe. Paonda gae ya Davida, obojindi naga wesa imu yeyo, wabuya gila mwami inganda, igati, tagurule meguli ndime, igukala munganda, yake dala, igaguli bogesi lia jipangono, yaleza wangu, liligunsi, yazigutu ziambelele, ajigombelo. lezoga ambira musisimi oya gambire mulanda wangu Davida ndakamukwisha kujiba jamberere ikuswa ukuzisanina mberere zichonto akuya ziyabawishi akumbamba isina ipati mburi ibantu bapati munyika ndakayalusya luwalesa obo wakali kukonja ikuchitabobo ikufuna balikulale ili mpa ukwesa mupenzi mujete mulendime akundipha iyolwe jakukamba ukamakani mabotu akubona bamwi ikufutuka kubabona abaponesegwa kubona manda ayo akamwayikide kubamburulwa alubo ikubona maume ayo akakhotheni kuba kabothu alubo helyo kundipha luzyalo ndakayeya o nduzyalo lukambya aukubora kumuhwimi wabasikali uba ukite ansi muzisaka akuli bamba imweni mujiwa ja Frijong oyo wamba yipangano amulombe ngo akandipha kukamba uka akubamba okuya mujipangano jakuti uli kunje janguwo helyo uyoba kunje janguwo pambo alo mulombe ngwa Jesu Kristo abulemu bwagwe obo mbwakandilekela ikunkha munyika yonse kusunguluka inyika kumasi kubantu bali mamiliyoni babona bali mamiliyoni bababora kumwami akumutambula mbuli mfutuli wabugame ibabona uzozikwa ibubotu ibwabwe akusalazikwa kuyinda kunguzu zyakwe ikuba bona gabaponesegwa kuyinda kunguzu zyakwe ziphati zimaninide paonda konza ngulila mbuli musisimi akuti takuli kunguzu nanka kubukosu pere nkumu ya walesa ikutali kulwiyo nanka kukwiya wabukombi pere kumu ya walesa ulafutula bantu kumu ya walesa ulaponya bantu walumu ya walesa oyo upa mulumbe kubantu walumu ya walesa oyo usimbikizi ya ijwi tulejisi basuwiyo wabukombi sunu tulejisi bamai iba siyabulesa tulejisi ibantu wapati munyika yonse awubasongo ibaphambo abayite pere yitola buba uba wakushoma ileza ikwamba ithu lyakwe kukanana ikuthondeza kuti Jesu Kristo kumbabo ya ngwenya sunu abuya myaka yitola moyo mobombe wotulidwa kulilesa kuleta Jesu Kristo kujiimo jalino amen ikuti naja katola kwiya kwabukombi nibakajita wapresbyteria methodisti baptisti katolika abamwi bambi itwakaba ajo sebo tobantu bataide ibajete pere tayitori rusibo ikutali kungusu nanka kubukosu pere muya wangu mwambalesa ndo hungurura maseseke aya alimi uyolira kulinguo luzyalo luzyalo akongorora akomoka obo mwajibede sunu luzyalo walesa lukambya kubantu bakwe obo mwawesa ibata zikubala akulemba ibataide ikuthondeza kuti Jesu ngombabo ya yidi nakasika thangabola kuli basiruyo baphathi babukombiphe akwalo thanga inkha kuli Kayafas mupaizi mupati kitabuyo iuphegwa imulandu kuli nguwe pero wakabwesa abaseli ibanswi ibarumi abo bakali bajete abagenda ibomi kalionse pero ogya wakali ubununa imweni akuti amunithobere khabela njomubamba ikuba abaseli babantu ikuthondeza kuti luzyalo lwakwe lujiselukila ansi akwalo ikukwesa ikubajuta kusika kuli bamasi kukwitha ibantu khambo kasina lyakwe mumasuba aya akumamanino mbuli mbothokaswa kujilangalanga luzyalo lukambya obo kunhwika ikubothu luzyalo ndwakale luzyalo ndwakale mbuli inyika moibede luzyalo lwakasanguna kuthondezekwa mukowa wabanthunsi chiindi nithokachisi mathaliro a mukowa wabanthunsi chiindi mukowa wabanthunsi ni wakasanguna ikulengwa mu munda wa Eden kuyifumo ejo yakali kusiya chiindi mwanakasi oyo munene nakasabuka munchali wa ndani alimwi nakasothoka mirasiyo yalesa akuongeresya mulomi wakwe ikuchitha chinthu chijonya pawo mulawo wakatcholwa imulawo werede kuba achisukulo naphe chauli mulawo ilyo mulawo wakaliwa kuti ibusuba mbamuyolya kulingo busuba obo muyofa nchobeni hamu yeye juno jalubeta jutanzi jakali anyika alimwi jakali mumunda wa Edeni ilyo juno jalubeta jamamanino jioba anyika kujinja mamanino juno jithuba jabwami pele yindi Jehova nakaseluka ndakonza kuyeyela kuti ewa kaliko akwalo nyenyezi yakumwika wakali ikusiya ilogo mumunda oyo munini muba oyo wakaliko lumwi khambo ichili yakausimasya kakusya imomone ikuswa akathikapo ero ndepenzi kumambungano sunu ero ndepenzi kubantu sunu ijibi yakasimasya mumoni walesa momi ikuthondesya ikuti Kristo uyili mbobweja kwenya sunu abuya mnyaka alimwe ulaphona wofuthula uli pali ikulale akuphonya ubantu ibachiswa pawupawukide oobo mwachakati ikuyosya chifumwa echo mudimaka ulenjerera mumunda ndayezezya sikunkhu wazisani zisiya ya masaka ingandayezezya icho lyonse telekali ikuphotha wakanyina imuwa wakali ikukophanya wakali mutima kuyosya nkhambo chipi chakasimasya pawo kwakaseluka Jehova muli muzusumo uvuma yenda kumunda kaumphalola Adamu olekole kejindi Adamu nakamvisya ikuti wakali chinswe alimwi wakabisya kumbere lyaleza wakali sisa mwini akusola kulibambira ipukombi mwini pere tipwakapereka lesa wakaja mbelele imwi ikabwesa zikuthu akuthondeza kuti chinthu chimwi chakele tekufa ukuvumba ichepi ikusangana mungano takukahumbe ichepi phe thakwe kulilekelela ikuthakwe imisozi kuyosola kuvumba ichipi jithola kusa kwempha alusi arwaleza kuvumba ichipi khambo pulawapula Jesu Kristo uyolesa ngwakajaya akalivali ukuvumba ichipi omya mumunda chifumo echo jindi chipi ni chakali kusiya mbi Jehova wakanjira thawo wakayinkhwi panapokwethene ipakwe kakaphedwa mulandu ikwatha pali mbi imuko wa banthunsi ibuya akayede kufuka ilufu amuko wa banthunsi ikupha ikujosya inyika umunyama wamuxokwe nkhapela ikwatha pa muko wa banthunsi pene mukusiya maningi oko kwa ola muchindi echo mulangizi bonse ikwakamana lusiyalo lwakapola karu kuphayika ikati njomupha mufuthuli mesiya oh chikhambyo nzilalesa wakakunza ikusola kuchitha luziyalo waleza lukhambya munda wa edeni lwakapha chisomecho cha umwi ululeme oyo wakali kuwonza kupora winda mumwanakazi ilunyungu pamwanakazi yochisaula muthwe wa muzoka umwi timulandu alimi muthwe wakwe yochisaula ikasindikakwe ikuthondeza kuti inga kuyo baphinzi kumbungano pero wakasomezeya kusunda chinzi ichakapha mufotholi luziyalo chinzi nchopakali kukonja ikuthondeza ikupabwerero wa luziyalo chinzi nchopakali kukonja ikuthondeza kuchichitha ikuphanduzi bwamphi kuchichathire ndiyandapyo kuchipamba ikuswa kuchipamba ukiro changu awa ikupamba imuzeso wini wiindilira sule Adamu wakati imwanakasi ngokandipha wachichitha imwanakasi wakati imuzoka wakandi ichenga umwi wakachipikha ali umbi wakanyina ipulangizi kulimbapo peleza wakapha luziyalo alimi wakasika kuyapusutilira ili wakati phere njopamba nzira pomwe njomufuthula nokubapopo mwakarubisya mwakasothola milawu yangu alimi milawu yangu yelede kuba pere lubetha ikuswa ku milawu yangu welede uyo chithwa thikako welede kuyopa ilufu khambo ndakati lufu lino benzima bana Kristo lino aya matepu ano ali mukuphangwa ayomwayikwa kunyika yonse andimubuziye chinthu chimwe nyopo nomusola ikuambaleza ikuba baleza pothatwi na nyopo nomusola kumubamba ikuba omwe mmuli ikanwe ikanu walongumwi mumunthu ingathee chakalulama kulileza ikuamba angelo kufa na akakonja ikuamba kusopo ululeme wamuwetesi akubamba angelo ikufida imunthunsi ndekwapopo echo tachichisilikiphe khambo imulawu iwakwe imuphati usesa ilufu alimwe chinthu chimwe yelede kufa khapela angelo takwenzi kufa akwalota kwenzi kuamba kuti Eva khambo wachitcha Adamu ikuchitha chechi njokuchaya akuleka Adamu ikuphona khambo Adamu wakalisija apiro awalo mbuli munthu omwe wakati Pilato wakarulamikwa wakasanzya manza akwe thokonzi kusanzya ipulowa kwa Jesu Kristo ikuswa kumanza akwe togasi uyagi obo yifumo jino aguya agujulu yutina wafida musibi ziago mulimu manza ago abobo tajiruleme iwagali nzira yomwebio iluleme ulinzira yomwebio igonja guba mulao mupati waleza igusesa igonja uzulizigwa wagajita uruswana mwini wagajita lesa walo muu ya kabela tagonji gufwa obo lesa wagajita wambuga igwa mtu kabela wagafwa mumubili wabontu mweji wa jamutu utegwa Jesu Kristo balimi oyo wagali Mesia wagashomeze kwa oyo iwagali taruzi yalo hao pomuwa na iuti leza a Kristo mtu ngwenya leza igakala muli Kristo nebo atata wangu kuli omwe tata wangu ukala mulindime igutali ndime oyo uganana ichwi pele tata wangu oyo ukala mulindime leza muli Kristo chohyo Yerusalemu wagashomeze kwa mumunda wa Edeni kabela Yerusalemu wagasiga Yerusalemu kuli Adama Eva tawe wagwinka tawe nzira yakunyonena kabela nakubabobo Yerusalemu wagabambanzira andambe eji mwensuma sisiri ngakonoli iko yifumo yino igoli mufore ngakonoli go awa yifumo yino gori hole yabanakasi ngakonoli go awa wali mugwabwi nasi njuga amuchai Nagono oligo, awa mbole, murume utasalari, muka intu utasalari. Nagono oligo, sisibi uendide. Yowati, ndaga indiri lantamo eyo, yaru nunugo. Pepe, tonape, nape, notari, mumuga nojifu mojino. Luzi yalo, yowa mbilanzila, mwola eri, ilisia igutina, uyolu tambola. Adamu, wari wambilide, gulu tambola. Ahebo mbubanya, wai tambola.
The grace of God reached over Noah's time.
Yeruzo alwale zaru waga siga mjendi ya Noah. Noah mchobo yo. Walo amugashi wagwe. Pele nkambo Noah waga yo waleza. Waga shoma leza. Tewanzi kuyo waleza gakutawe kushoma. Mbobo ti mbogo nzia kuyo wa chintu yemwe. Chota shomi. Welede kuyo waleza. Solomoni wagati. Kuyo waleza matari yiro abu songo. Rino. Kuyo wabu yo leza. Watari kakuba abu songo. Alimu kuyo waleza. Noa wakayo mwami, alimwi, wakashoma mwami. Elio, cheji ntu leza, chale mega, ndushomo rwago mwilinguwe, mbombo wa. Paoji indi, kuyo wa, eleza, ni wakasiga ali Noa. Leza, wakamuita gurusialo. Akumufutula anganda yawe kambo, wakali gurusialo, wakajijita. Iwutani kukambo kakuti Noa, wakali mutumuko tulogo, imupati inchobeni, kuinda bamwibabo. Iwutari igambo kakuti Noa, wakali nka kumungano, imbotu kuinda. Yagali mojesi, utari igambo kakuti, wakali uzulirwa, kukabunga igainda. Iwutari igambo kakuti, wakali kuonja kusama iwinda. Iwutari igambo kakuti, wakaji simari manji. Iwutari igambo kakuti, wakali muntu omwi musale sale. Pele kambo kakuti waleza, leza, wakafutula Noa. Luzi yalo wakafutua Noa, iwutari mirimo iwagwe, pere luzi yalo iwagwe, harimi awalo wakafutua mugwashi iwagwe. Kula itasi ya gajite iogo, luzi yalo waleza, poru waga ingisikwa, iwunji wabo, tiyo gana nabashu ontobuyo. Abrahamu, iwutari muntu musalesari, wakasere muga iguswa mungazi ya babero, antela wakaswa mungkamu ya basimituni, bawishi, kasere mugila munyiga ya shina, umusanda oguya. Uyo kala mumunzi wa o. Ile ujindi nagari oge ya lesa. Wakakana na ulingwe gurusi yalo. Igutariga mbo kakuti wakalande. Igutariga mbo kakuti wakali mchumu kwa tumaningi. Ile gurusi yalo. Lesa wakamuita. Ibaibere lea yubunu na ejo antangara. Oh Abraham. Obo Abraham mwaka sole garuga tiro mwaleza. Damu ambira. Igati Abraham. Kala mnjila ee, utaswi mnenjiyo, pere pamba, walega sigirabu yo, Abraham waga tija. Abraham waga gana na indiswe, leza waga pweza, Abraham kuluzi yalo, kumufutula, alimi njanzira, njaku pweza, kuluzi yalo, alimi mboguti, mbotu solega ruagatilo, iruabwe. Sono tuligabotu, junza, kwa ubahara, uzwabu mwi, tuwa shoma, uzwabu tobera. Tunatuntuliga. Sono, tulimethodisti, junza, tulibaptisti. Sono, tulashoma, mwupanese kukapuleza, junza kujisa. Imuida, wasiga, alimi, taruzi, na, tulajishoma, nape. Erene kubabobo, agati, gazionse ezio, leza uyanda kuti, tukalirire. Pere, ulatufutula, neguba, iguti, iluagatari, rusi yalo, waleza. Nituali nyonyoge, detonse, masimpe, leza, ulatufutula, urusi yalo wagwe. Abrahamu agerede kukala wa munyiga eyo. Pere, wakasira mugira, ubana, chawadea. Na, igutari bana chawadea. Pere, bafirisiti. Usire mugira ogu ya, uyo endenda. Iguswa kupamba, zintu ziagari ziyo. Anini, mujisi ijagwe. Abobo, wakasira mugira ogu ya, uunka, ogu ya ambabo. Gaita nchijonya ejo, liza. Chataka muambila, igujita. Pere, neguwa bobo, rusia, waliza. Wagari bonya ulinguwe, alasya, farao, iguswa. Na mwami utaweza muga intuwawe Luzi ya ruwaleza Jindi Abraham na agati Walomu jisu wangu Igabe chagu jatizia nchijo Pende kubabobo Luzi ya ruwaleza Blagamu jatila Kambu wage mpa Wagali ribambili tegwe mpa Ile ufuma mchu ribambili tegwe mpa Luzi ya ruwaleza Rujinka ulindue Luzi ya ruwaleza Yuanda ulandue Abobo Oro Utuwe randinywe Lasikuwa jifumo jino Luzi ya ruwaleza Rujimu yanda ula Utina Muyo mpabu yo Luzi ya ruwaleza, ndonji. Obo mbweza kweza Abrahamu dara mbwatu. Gamu perusia, iliwamu yei Abrahamu. Kaga futu wagu inda, umirimo ya we. Waga futu wagu luzi ya lu. Abrahamu, waga futu wagu lushomu. Luli nduzi ya lu. Alimeleza waga futu wagu Abrahamu, kambu waga luzi ya lu wagwe. Igutari, igambu waga ulele mega wagwe. Waga mfutu wagu, kambu waga luzi ya lu wagwe. Oo, mboji lijivotu. Waga putulwa guluzi yalo Atuweze Israele Ndijisiru gwalo lulembedu awa Narulemba alini na wanzia ibuyo Igutondega kulindulo Mumise soyangu Ndina mwenda ululemba Oru ryoba lubotu Uweya igutina mulayanda Yotonomo 7-7 Leza wagapa Abraham jisho mezio ijagwe Na tagapa Abraham Mungija tile igapa Israele Elio wagaba ambira Utina muyoli tantamuna Uguwa mba mitu, ulina muyojitazi ntu ezi. Ulina muyojitazi ntu ezi. Ulina muyotantamuga mapawe onsi ayo. Abu hedeni, ulina muyojitazi ntu ezi onsi. Mpao njomu leta, unigambo tu, njomu mamera. Njomu sanina, njomu solorila, njojitazi ntu ezi. Ulina muyojitazi jeji ajeji. Ulina muyondianda, ulina muyobamba milo yangu, betazi yangu, malahiri angu. Njojitazi ntu ezi onsi, ulina muyojitabu yojintu ujimwe, agubamba milo yangu, agundianda. Mwonya mbuli moromi, gaweza muga intu, agubamba ulina uyoba muga intu, uligabotu. Ulina uyo mamela, nganda, ulina uyo shomega. Ulindime, ulina uyo sanja. Zisani ziangu, ulina tujisibana. Utina uyo ba imutumbu. Ulimbabo, utina uyo jitazintu. Njobelega ibusigila manza angu. Agazwe ibulowa, ubambila buponi. Utina uyo jijita, pere mpao, amuyei. Ina utimwana gasi oyo, wasanduga iguwa mobi. Upona, jabu tolo. Utandi kubelega, utandi ikujita ijin. Pao jitola aluzi yalo, ikuamba imugwasi. Oye, ikuwa antomwe.
Oh, God.
Oleza. Jaga tola aluzi yalo wa Jehova, ikuamba imugwasi, iwagwe antomwe. Halimu njenzila ilike, mmotu limugwasi wa Jehova sunu. Kambo, aluzi yalo wa Jesu Kristo. Nituali nyonyo gede tonse, pere nduzi yalo, oh, iluzi yalo. Lino, pere, kibaga ubamba, pere bagali. Tebaga siga kujishomezio jizwide, igutari kunziara neeyo. Pepe, ulibabu, jishomezio, pajagabambirwa, igaroba munkani. Pele lesa, wagaba sanina. Lesa, wagaba mamela. Lesa, wagaba yanda. Wage enda gonsi. Kambozi, uziaru wagwe, wagajijita. Uziaru wagwe, kambo, kajishomezio yagwe. Jishomezio yagwe, mpao, uziaru oro. Wage enda, kajishomezio yagwe. Pele, tebaga siga, ujowe jizwide, janyiga, jajishomezio. Ahero munga nota isigide ujorwe, jayo ujizwide, ilusi yalo waleza, ulatu ujatira, ele, iandisha ibujana, imungano, yomuswirila, ibantu wayobweza igwi, iyawe, awamba ibuti, ndiawini, agutawe gulanganya, igabu ngaganu. Walo yandabantu, batagambi kuti, hey, ndirigabo tubu yomburi, mbobede, ndirimuna Presbyteria, ndirimuna Methodisti, ndirimuna Katolika, ndirigabo tubu yomburi mbobede, olo, taruluzi yalo pe, ejo ujitonde ziaguti, Urijintu jimwejiro bide. Pele mtu, kakutawe gulanganya, yobele ikwili alesa. Kakubona ibuti welede uziaruru. Kakuzuzi kwa emu ya usalala. Bayosho majejo. Bayoji kwesa ikwili. Bayo kwesa ikwili mbubonya mbori amba. Mbori mrobisyo, na kusansaibwa. Mrobisyo, tuligabotu. Tagwe mtu mbaibele, wakasola kusansaibwa. Wina jintu, jiribobo murukwalo. Tagwalo tagwe umwe, wakasola kubizi kwa. Musinari ya tata, mwana, 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 m muzina lya Jesu Kristo. Abawo bwina omwe tawe nangaba babela omwe ngamagani agali ga ikutina omwe wabonja ibutondezia ali onse mumagani aga ufumwa imuntu wakasola kubizikwa mubaibere na myaga ili myanda yotatwe winde ilufu wasigwiya omamanino usigila mungano yaga toliga ikutina muntu uli onse wabonja kutondezia amwe muntu uli onse paga sola kusansaibu na kubizikwa muzina lya Tata wana mwenye usalama imbungano yagatoli ulisinigizi yukubora iwundambira hajigope pere nchinzi kwetu jita kwa karangaranga imakalo ambungano akubona au kwa baka jita je akobo nyomu abona leza uyanda imuntu umwi uyo muskiria kutina kajiri mumarende kwa kuti tali muntu ninjiso ya kabamba abantu utali injiso ya Bible mwabona abobo kakutawe kulanganya umungano mwabede abobo mwabangarubira ino ejo Ijibamba ilwanda nonze, ni nzira ya mbogo nzia, iulola malino, luzi ya rwaleza, uruwa kutondezia, ulindwe, hao kwaenda, ulindro, luzi ya rwaleza. Mamiyeye Musa walo, umusora na mupati, beza naga mjajendi, naga uka, umusa nza, yoliremia, imwini kuinda, uguma imuara omi, aguti, amubone, mchego nzia kujita, umaju ambi, nyobawasi kupapila, kwerede, igumujanina, manzi kuzwa kumwala o ili waga uma kabela menda kaga swa pe waga uma arubo jinzi chaga jita waga nungurula buko mpami iwa wa Kristo pambo Kristo wagali imwala oyo elio ndepe mpela mubusena waguli uma na kugana na kuli ndiyo yaga uma jindiyo mwe amia yeleza waga mbila Musa omia mugulonga kwa kabela njo ima mbele mbele vyago atala ya mwala akuma mwala ili waga uma mwala kabela waga suwa nenda leza waga ti jindi jitobela kwa ya kaganane umwala kabela uyole tamanzi angu kere Musa waga lujenda kutondeja kuti waga jisibwa mi nini kuzuzi nini abobo waga ti ngila muletela manzi iguswa umwala oyu leza naga mchaya kamba kanchijo leza naga mtambula mugoti waga chula mula waleza onya alia kambu waga gana nabugo mpami kwa Kristo waga ilera umwa chindi javiri Kristo waga umwa romwebio lino tuganana kumwala kabela ulaleta menda angu pele jagari jinzi atulange imudala ujisi mwanda magumi obiro mtu umwi wagati ulindime utali jindi jila mfuja inda yati lesa ngureza utalule me yati kambo wagalegelezi ya Musa umane kuti wagapenga na aba Hebrayo wa miaga ili magumi one munkanda omwe aga mulegelezi ya alimwi mpao aga mulegela agwalo igunjila munyiga ya jishomezio ndagati o ibufuba pepe taga legelezi ya Musa pe waga inka kunyiga ya jishomezio ikutandila miaga ili nyanda ya jiroba ya gainda wagabonu atala ya mpela ya mulungu wabusama gari mumu mulimba agabete yonse gai uvi wamba wala uli Jesu gatana inka ugari vali walo aeria baba uvi antomwe baba amba ula abalo Musa aeria baba wanegela uli Jesu Petro Jagobo a Johani amulundu wabusama baga fidepe wagari mumu leza taga mulegedezi ya pe wagari mu Palestine
now look before he died.
Dinomulange, gatana ufwa, wagatanta atala, ya jirundu ya nebu, jifumo ejo jindi, nagazu waguti, wagalisigunga. Wagasamunu na aloni, hausamiga umbizi sana. Igatola jigubela ejagwe, jini, basamiga Joshua, wamulaira gukala ayalo mirasyo. Ejo jindi, nagatanta atala, ya jirundu ya nebu, bainda, mukuti ya mkwala, mwuzi waguti, wagali uyofwa, oguya, alimu wagatanta atala. Ya jirundu ya nebo, alimi atalia kiziga. Ya ujindi naga ingi atalao. Leza wakati langa omia funyiga, yenda kuti wibone. Musa, noga gonja kuinka mutala omia. Pele ulisi na ejo, toga jita mfiro obia, umara buswa obia. Wakadile mia omini. Ndiye kuti mbombobo, mwariova penzi ipati, ulindiswe tubantu banjisunu. Uyangu nselero, umara, kabela gulile mia omini. Pele, ambone jindi nagalibambira igufwa hao wagaingwi imwala wede kuti wagatanta inchobeni atala imwala oguya isiga kabela leza wagamuzika pele gwerele kuti wagabuka arubo umwi nkambo wagalimungi wagalijikoseni ya Kristo ngoyo mwagabete gaingwi amulundu wagusanduka nyanda ya miaga miaga inda omya mu Palestine mabona luzi ya rwaleza wagapamwala oma jinji daye ya Abrahamu kulubizi bonse mbwa kajita a Musa akulubizi bwakwe pere jindi uphanduzi wa bomi ba Abrahamu ingwakalembwa jindi uphanduzi wabo Lazaro iwa bomi ingwakalembwa jindi Paulo na akalemba uphanduzi wa bomi ba Abrahamu awe na agamba chinthu chomwe kuchatikizya utashoma kwa Abrahamu pepe pepe ina ndibwakabakwa walungulingwe pakati Abrahamu akasungana achishomejo yalesa pinda mukutashoma pero wakali moyomo kalumba izi yaleza mupairo wangu uboma mbengwa kuti umbele yalusyalo waleza loliwano chifumo chino ndashoma iwangu pokalembwe bobo yakuti takaponi purubisi iwangu yakuti jindi mphanduzi kwangu kwabomi kwakulembwa kulunguluzi kwangu kwakumama ikupa kuteti aku alakwi ikuti ndakalubisya akuchitha chilubide pere uyobo na iwiyo zinthu ezyo nzeka sola kumuchithira akupeye kuti sidabe ibuyo ino chichithanzi ejo yobweza iluzo kwaleza ndiwekashomeneno eyo awo eshomena iluzuthu pambo abwere wangu ipeni ndikonzi aboyo ikunjira mukati mbuli bamwe pere aluzo kwaleza peya amina paruzyalo peya amina pakali mwala ogwe achindi Musa nayo alibambira ikufuka chinzi chotukonze kwamba adapita iluzyalo kwaleza oyo sirumomba mupati muliresa umweni wakati walo munthu uyandwa umoyo wangu wini osirumamba mupati Davida mbokuti mbakonza ikuchitha chinthu chilimoko mbuli nchaka chitha iweza uli zimpi wakwe akuli wakali jisiba shonto bamasi okuya mbuli basirumamba amuswere kapothu kano akakaneni ashonto buyo pakuli akali jisi basirumamba ibabo okuya alimi uliya wakali umwi iwakayima munsi ya Davida uliya wakali musanduki wakali muhiti musanduki ubukwambi wabajuda ili wali walumi pakali muyanda iloko Davida pakabona kuti kunanike wakali alingwe nekuba kuti wakali iwi wakali mulopoki wakathandwa ikuswa kuchisi ichakwe ini yachitha ikukhala anthu omwe abafilisiti Saulo wakali kumuhwima pere nekuba boko panthu apo ndakabona kunanike alingwe bakalizi kuti wakali bora mubulero mbule mukuleresa ndilikhomenero kwakuba mulopoki sonu nkhambo ndabona ikuti Kristo uli mukubora kuba mwami inga mwasala wa Kennedy bonse abamwe ibambi mbomuyanda pere Kristo yoba mwami ikunanike muli alinguwe amulombe wakwe wakubola kwakwe elyo uyoba mwami chinzi nchopakachitha kuzwa pomwe ndakalinkhwi athala alya yapha nyota yamanzi akunywa ikuswa umulyango okuya ku Bethlehem oko pakali ikuinkhwa kuyoyembera imbereni elyo mulisi ichinthuna balumi abo pobiro pakabwesa maphanga akudabula mu banthunsi ikwama maile ali khumi awosani kumujanina bageti lyamanzi khambo ba kuyandisa iwakwe kwa mamanino wakali mulawu kulimbapo amuyeye ejo elyo pakathakula mu panthu apo lwendo lonse ikusika athala mulundu oyo owo pabakamba kuti wakalinkhwi inga athandira kuba mamayile ali khumi awosanwe ibakayinkha winda omwya ejo imunthu aomwe wakapoka akalikunga barwisha angwe kusikira bamucha kusumanana kudabula elyo pakabwesa bageti eli akutheka bakete lyamanzi monya mumundando wapasinkhondo palumi pobiro ikusisha umwami wapo ina wapo yakunywa lyamanzi pakuli wakachisimanzi ikuthala okuya akunywa pere wakali kuyanda ayo manzi boleza nderekere kubwesa phanga ilyachwi kudabula mukapunga konse kuletha lubisiyo mmusina lya Jesu Kristu anguzu zyakukuke amuya osalala ikuphirukira ku banthu akuthakwe kulanganya khambo ulabora mubulero ulabora mubulero yoima alike pere ladabula kwinda mukamunga akamwe kudabula winda mbuyo lonse lwakuombi yanza akamwe zakaphangwa abanthu ikusikira wa Josiya mufutuli mbelere ezyo yakasweka munthu umwe ujosiya njisyo ya baibe alubo ya Jesu Kristo mba ujangwenya sunu abya myaka yerusalemu waleza amlange Davida mbakuti mbakalikonza ikuchitha mwi wakasothokera mudini akujaya mulapo mbokuti Davida mwakali kunja iweza mukayinthu wa Uriya muna Berisheba imubotu kakuli wakajisi pali myanda yosamwe ibakweveni pere wakamukona kasamba alini kwakali kuthavikhira manu lino wakaluba ikulosya chivumbirizyo jili nakali kusamba limwi wakalizi kuti mwami wakalamba iwendo kuya okuya iwinda iwokuya abomwe busupa kuseremukira kupulamba opo Eriyo ndapenzi, nishomi kuti banakazi isunu, takavikiri manu maningi, na maningi, baunka ibuyo, umasena, igabari inswe, kwa mana, mutu gwagwa, isani zineni, zisamidwe, alo mause, eyo mpau kamga iga mbabarbi, toba, elizia, agusibila, ba, bajitabobo, wabamba, igusiba, agusumana na, barisi obo. Barijisi igu yeya iguini, igu sibajejo. Barijisita ugambo igu yoga kuti, balayanda, jirimu mwe wabo, wabambira kuti, basi gamu, inga, ibabazi ya ejo. Ere inga, gaba tari basi gamu, inga gaba, njaroma, mburi impana, jindi jabora unkwera. Ere amu yeye, ulimu ya alimbabo, obu nanige wa tiabulosi, ibu tola ibuntu, wamaru migu gehena. Amiyeye baibari ya gati, ufunga imuntu, ulanga imanagazi, ya kusugama, wajitagare ibu mambe. Mumoyo wagwe, hiru yeye ya mjizi, yopeda wingusi, wago jitabu mambi. Nekwa kuti, koga jita, mwini, mwumi igwago bonse, hile, oyo sisibi, waga kulanga munzla, njoga samidi, igwa mlandu, wama mambi. Yopeda wingusi, ubusu wabwaru weta, ugo jitama mambi. Jindi, naede kwamba, wamba awa, wagalimba mpugu yawe, igwa jitabu mambi. Andi, muga John Doe, hao, muga John Doe, ina kutatizi ya jeyo. Ndagonke sianda, urisi burunguru zibangu, kandi napona amwarumi umbi, pere imurumi wangu wini. Pere wakali samiga umwini igusigira, wakajitia imwarumi, oyo igujita mamambe, eji ujisimu landu, mamambe anguwe, ejo, keji indi, nagajijita, ndondwe imubi, wakali ndwe, wakali tondezi yaru wago. Bediseba wakarubisia, mwagonya mburi eva, wakarubisia, pere adamu, wakasanga nisigwa mwininchijo, nye utijonse, tongorwede, magani abanagazi, Asebo, nyebo, nobana waleza, barumi, ngerezi, mwole jikama jiumu maningi, mbomu bo, mkwela inju mologo, mwole ndereza, banagazi, obo mweni, mbubonya, mbomu lilemega, mwole njiyo, mutabazundi pe, usola iwe saa imusimbi mwole ini umwe, agunyonyo na bumi gawe, pere goba imwana waleza, omwambila kuti, ulirubite, tabela kwa ima mwole imwana waleza, walomu jisi wago, imu nene. Yintu nchotsola kujita, ababatekwa mbana baresa sunu, bazulirwa mumamugano, iweza imusimbi aumwe, ubusena ngoba gonzia, amyeye, kambo kakuti, ulingana gasi mwambu, ndiza kambo, mwarumi uwete, waganyo nyona, walo abobo, mupiga, ya ugonzi iwe tanketro, iguti, ilasio, abobo amyeye buyo, mchibi ejo, ijita jonsi, ilitonsi tulimujimu ya ufa, alimi, welera, ujifida. Jidi Davida anaga jitaji ntu ejo jibi, lubeta iluwawe, mwiri, wagere dee umujaya. Jindi oyo msisimi naga siga, oguya, wagaliwe ya kuti, yagali sisibi. Jindi oyo msisimi naga siga, oguya, agwima kumbele iliagwe. Wagati, Davida, saa zintu zionse, vienda gabotu. Gati, zintu zionse, sirigabotu. Davida musikubela ziagwe ziagulemu, omushini iwawe mupati, halimu waga jisi, joabu, kubusena, oguya. Sirutwe iwagwe mupati, agulwa na gonsi, agujitiga, wagali, utantamona, basi nkondo bonsi, umunyinza, azintu, zintu zionse, yagaliwe ndagabotu, wagajisi, mukwanda, iwinda, uli oyo, bediseba. Eri uli ya mwenye mwujete, waga unka obu ya harimi, wagajisi, wabu, weima, urubasu iwagwe, kusigira, waga swa gulinguwe, erio, musankwa, wagafa jindi, izuba. Yagai pila, lajisi yifuro, yankondo mujanza yagwe, ulowa, antobo yagwe, ogo, waga imini na Israel, ne waguti wagali musandugi, ubogombi iwabo. Pawaji indi jobu, naga choga, akumwambira igutiguti Davida, wafa, igutiguti Uriya wafa, Davida, waga yeya, tuzionse ziyaru la marino, ndaweza muga intu wagwe, tuzionse siyoba gabotu, Daba amu kwanda. Pere mkwanda oyo wagajiswa. Mkwanda wagatari ya gufa. Pere wagajitazi ntuzi onse. Yagari kukonzia ikukuna bumi kwa mkwanda. Antela madogo tila. Onse agasia. Taweja kakwasia. Umaregelo mkwanda wagafuka. Ibagayo wagambira Davida kuti mkwanda wagafuka. Pereyo wagafuka. Hao wagaye ya kuti zintuzi onse. Yagari sisi. Agobo wagahumbulisia. Pere seba. Wagari mugezede igare kuba mga intu wagwe. Umane ibambi. Mamaga intu abobonse. Oye msisimi imudala, mulombwana imudala, walubala wakati imeni. Natani imudala, uguswa munkanda, wakakala, ajunu, gati. Davida, intu zionse, yenda buti, gati gabotu, gabotu. Msisimi walesa imudala, ona, balionse. Aleluya, oh, wakalibuyo, wakaya kuti, intu zionse, yagari gabotu. Wakaya kuti, Wali kuonzia kuji sisa. Pele tokonji kusisa kulileza. Walolisi ejo choe ya njonya lino. Walolisi miye yago kambo nguleza. Oye muya usalala ulimugu yage jifumo jino. Ulezi miye yago utindweni ankoswa anchoga jita kambo. Jesu Kristo mbobo jangwenya asunu abu ya miaga. Leza wakaji wunu na musisini oyo wakati Davida wakali mtu muhubi wali kupona arubasu oru wamu kwa kwa wakaji si imbelele zingirogo oo wakali hubite maningi imwarumi wakali ikupona arubasu oru wamu kwa kwa wakali mojete wakaji si igabelele kumwe wakali kukalanganya mburi mwana musimbi wakali kukasanisia chonchongwenya wakali igulisia wakali igulala ambelele zintu sionse ziagaribu yo Nagaribu yo mburi imwana musimbi ulingwe. Eri obuzwa bumwe mwenzu wagasiga abobo usena iwaguti imuntu muhubi abwese imwi. Yambere siyagwe upanga pogwe ya mwenzu. Usena wajejo wagawunka okuya akugwe zagaberere. Iga muntu mwete akunyanga igawe zagaberere akugachaya. Akupanga pogwe. Ino ongo kwa kari kuyandisha kwa ngusu wa Davida. Wakari jesi wa maga intu bari nyanda. Yosanwe. Pere jindi. Na agabona imuga intu wa uria. Mwusena kwa kukweza omwe. Kwa maga intu ilawe. Bari nyanda yosanwe. Ikutontozia. Na kukutia iwenda kwa kwe. Wakaunka. Ikaweza oyu. Muga intu. Kwa mwarumi umbi. Aho. Wakachaya uria. Jindi. Na agaba mutumbu. Davida tagas ejo. Chagari kujita. Va. Davida, wakari vambili de kukosola rubeta, yonjenzila mbotu bede, kula kwenzia lyonsi kubetega murombo wana umbi, peleja mwora kulindiswe, oo, ejo, jilandeni. Davida wakati, marumi wabedela kubelesia bumi kwa kwe, koyomisi simimu dala, aromeso, agasumana. Wakati, Davida, chobeni, chogafi, amulangiri elusialo, au, garuinka, kukubelega, ya kufukambana chobeni. Imuya waka uma musisimi, igafuna bumi kwa Davida, lusialo, Chobeni tuagafipe, pele panga tarigasi munganda yago. Usigira, ugasaba zikwe, moyo wago jagumaninina. Pambo, ulimuntu oyo muhubi. Oo, jaga jincha, pao, embona. Chinzi jaga huna, Davida, yindiru betaru wago mwini. Hilu wagati, imuarumi uyofwa, uyobadela, ugorelwa. Alimi, uyojibadela kubele siyabu mibagwe. Ili musimu wagati, chobeni, luzialo, tuagafi, tuagafi Davida, luzialo, wagafutula. Wagaruzialo, uli Davida. Waga mfutula, oma, uti, mwatari uzialo, negunga tonse, guli guli, sambo mbubo, johyo, uzialo rupati kampatila, uzwa guli umwi mupati kampatila, uzialo rupati kampatila, iguzwa guli umwi mupati kampatila, rupati kampatila, inga wajita nzi, rupati kampatila inga wajita kufumbwa jintu, choru yanda, amuswile guli eji rino. Iluzialo rupati kampatila, mgonja kuyo kupekwa kuinda, kuri umwi oyo mupati kampatila, alimileza mupati kampatila, abobo ulagonja iluzialo rupati kampatila. Kigago mkuba rupati kampatila, iluzialo taruelede iguzia uri onsi, taruede kujita, ulajita ejo nchoru yanda, saa ejo, ayiri jivotulogo, taruede kubuzia kuti, inganda jita eji na sandi jite eji, ndagonja na, ndere tena, kajite na, taruji jiti. Nurari jitila wini. Lozi alo uro rondo patika mpatila. Figago ulagonja kufutula imobi maningi. Ulagonja kufutula mubi havirogo. Ulagonja kufutula musofirogo. Ulagonja kufutula muhure maningi. Ulagonja kuponya muruwasi maningi. Haleluya. Ulagonja kufutula mupenzi mbulindime. Palimi wakajijita. Ino nchinzi. Lozi alo. William Branham. Mwana wa mugorwi. Eyo. Kajibambi Rwandanu ulironsi. Lozi alo waleza. Wakandi futula. Nebo, ringana musimbi, wa managasi oyo, watagari igabotu, kajibambi Rwanda nolironsi, luzi ya ruwaleza, waka kufutula. Waro, ndupati kampatila, taruele degubusia umwi, wejentu. Amen, nilikomena logo, ulijejo, haleluya, tulagwenze kweza sisibi, windi de maningi, umubamba, igutuga mbulijanda, taruele degubusia, ulionse, ujatigizia inchijo. Oh, tulagwenze ujijitankambo, waro, ndupati kampatila.
Listen, quickly now.
Amusirire jakukomba nalino. Ejo jakatondeze kwa jingano. Jini ni wagali mubi. Waga indi demaningi. Wagele degufka. Leza taga linobora. Mizeso yagwe. Tagwe naga ya jintu. Janduro. Hali ya jingano. Jindi guinda. Kumiromo. Eyo iswabulo wa maningi. Agati. Iga kutongela. Pao wagabora kumfiga. Mwami, kwa basi ruse gulindime. Ero mpao kwa basi da umi umbi, kunze iwinda, mobolowa misozi ujisagu pati luzyaro wakajaka akwamba sunu uyoba andime mu paradaiso luzyaro wakayitajejo mbabuti mubi oyo mwakakonja ikuli kwasya mwini awalo adamu takakonja kuli kwasya mwini awalo eva takakonja kuli kwasya mwini ahebo tokonji kuli kwasya umwini amebo nsekonji kuli kwasya iwangu awalo hatukonji ikuli sotosya mucholo munkondo lithuba mmuli imukupha ikuperesya mabanti esu amachombo hatukonji kuchichita teluzyaro waleza inga wachita ndinthu yemwe kuchatikizya ntchicho alimi tulachichita iluzyaro waleza kuphatika mphatira wa luzyaro waleza ikusika kumupi oyo wakali kufa sunu uyoba andime mu paradaiso oh amuyeye ejo nchipotologo amuyeye yuyandiso wa luzyaro mbachisi mbachisi bamayanga tokonji kuba aluzyaro kakuthakwe iluyandisyo balo mbachisi bamayanga mbombo wachopeni gotana kuba aluzyaro werede kuba aluyandisyo gotanako nzia kuthondeze mchopeni iluse kumunthu omwe wabayanda varuleme na varubide wede kubayanda nekuba na aphe tokonji abona abobo iluyandisyo aluzyaro chinthu chomwe balo mbachisi mchopeni bamayanga wamana luyandisyo aluzyaro ba twakali ta kukonji ikubona umwi kakuthakwe lomwe lumbi leza mwakayandisa inyika wakapha mwana wakwe simuzyaro alike wakathira iluzyaro lwakwe akuloleta mu miyoyo yesu kuyinda mu muya usalala mwabona kunyina nthokonje kuchitha kakuthakwe ikulereka lumwi anthu omwe alumbi luzyaro luzyaro lwaleza chechinthu chitofuthula lino tujana kuti luzyaro ogeambule mubi oyo wakali kufa tachikhangi wakananika siku yapira chindi ni wakarubona omwe siku yapira wakati oyo mubi wakali kufa wakapotherwa ikuona ikasensa ako kukusupa kwakwe ikuti ndiza mmepo ndikuwa kuti ndili mubi mbuli inguwe sanziya zipisi yangu zyonse kuzida chindi nekapona ikalunga ako ziyaso zyakwe ziswega tiyakapha luyandisyo lwatununuko ilwakali ichi ichangu ilo liyoba mane nkhafwe paomwe nyimbo imbothu yapalemo ndoyimba inguzu zyako zifuthula chindi mulaka oyu kuthakwa nkhowuya umamauma ikusipa ukulale si muchombwe luzyaro luzyaro lukambya aleluya mwi wakalulemba oh luyandisyo lwaleza obo mboru kupite akunjoloma obo morutaphimiki arwanguzu liyokhalira kwaliyonse lwimbo lwabasali abangelo ikutina ngatujise inki uzuzya ilwizi alimi milengalenga yakaphangwa ikuba chilembelo alimi ichikuba chonse anyika ikuba chilembyo yamulimba alimi imunthu aumwi kuba mulembi kuntchito ikulemba luyandisyo lwaleza athala inga kwapha kuyominina kwalwizi nakukonja ikuzuzya iphepha damfu yonse nekuba kuti yavungululwa ikuzwa umulengalenga kuya kumulengalenga omo mbolopete luzyaro luzyaro lwaleza iluzyaro lwaleza lwakaletha fukule leza wakaletha luzyaro mumaumi esu winda kuluyandisyo ilwakwe ilwandiswe chechi chinthu chomwe ichimbi iluzyaro ilothakonji kuchitha luzyaro thalukonji kulwa phe luzyaro thalukonji kusambakwa lwaro nduzyaro ndiwakuli umwi muphatikamphatira ihi munene tokonji ikunyengerera kulula phe ingawamba leza ndiyochitha bobu abobu ikuti na uyochitha bobu abobu tokonji kuchitha obo leza takachichiti phe tokonji kusomana chinthu ikuswa kulilezo leza ulachipha kulingwe kuluzyaro lwakwe ma ikuthali oyu uyanda nawalo uwirana pereza oyo uthondezya luse mbombopo ivanthu valakundama kumasiyo abo iye wanthu vamwi valabowola kulindime ndacoma ndamubona umwi wapalombe iusule awa mubuyake isunu imulombe imuna methodisti wazwa kwenjira akuthambula muya usalala ikuzwa kuthala mu ero valo valombe vakasika kulindime vakati lino mu West Branham ino mukuti pakafuthuwa akuthambula muya usalala satu unke uyoyanda ula ziphego ndakati mutayichiti mutayichiti leza ulapa ziphego izyakwe ndakuphatikamphatira ziphego akuyithwa taziboli kukuyempha phe ichinthu chithanji imwepo mulizi mwainkha kuyanda ula chinthu chimwe leza kundipamba ibuyo ikuba mukambausi kuchitha buyo echi kulindime alimi nchinzi thweyakupa sikusinisya maninji muphati kwamana yakunkha kuluiyo lumwi kwakukombi ndikwa munthu umwi akakungwe kamwi elyo awo uyoli simpiga yiguba imusende ajironda inyonyona egela lesa aite lesa uyowita lesa uyokusalazia lesa uyokupha ejo chayanda uyokupha ee munene tokwanji kunyengelela kura rusialo pepe munene to tarukwanji kusambarwa tarukwanji kunyengelewa ku nanka tarukwanji kurwa tarukwanji kuzikwa tokwanji kwahamba kuti ee lino mwami ndiosangana mungano ee impati logo ya baptisti na ee mungano mpati ya methodisti na ee mungano mpati ya pentekoste na ee mungano mpati ya nazareni njojita jeji kuti na uyo ndijitira jeji tarukwanji kunyengelewa kurwa pepe munene bonse abo tata mbaga ndipa bayobora kuli ndimu thawe munthu ukonze kubora chitakuti tata iwangu wamwita rutans yebo ubabuyo ichizo jambungano eyo mphati iwamana tokafutulipe luzyalo lwerede kukufutula matalenta esu takhalilipe alimi matalenta esu thakonzi kuba esu matalenta esu ngwatuchisi tatukonzi kubora luzyalo winda kumatalenta kuti nalesa wakandipambakwa mukambausi ejo kaji twendezi ikuti luzyalo lwakwe lwakali andime pepe lwaro nduzyalo ilwakwe iluzutu lwakandifuthula utalika mboka kuti wanana mumyambo wakafuthulwa o pepe utalika mboka kuti yebo khambo ulakambauka tokafuthulwa kwaro khambo buyo yakuti ulakambauka to tokafuthulwa nkhamboka kuti wanana mumyambo tokafuthulwa nkhamboka kuti uchitaji mwi ja zinthu ezi ipako linthu katanzi 13 latondezi obo yewa kuchindakana na mumyambo ya banthu abangelo yewa kuchinda wisha maseseke onse alesa mukambausi yewa kuchinda chita zionse ezi akuba rushomo lwakusiyula marundu yandile chinthu kusikira luyando lwanjira luli nduyandiso luyandiso nduzyalo iluzyalo lwalesa luchita zionse ezyo banthu bamwi mulichisima talenta muli bamwi aba bandoma baziziyano ezi yakuyumba ibonini ejo yandijima nchopeni uli iwangu tandizi ibujike akulia iwangu wapopothu wakumuya njomwambira jindi ndangwa ezi yakuliyumba kunini yaima masiku mumuchipero akuyimba chiyimbo chakuliyumba kunini akusiyana usiku bonse alimi mphawa chifumo chichopera ikusika ikulanga ibunga ilya banthu azinthu mbuli ezo ikusola kusama ikusu lamfu wakulilulamika akuyima awo kumbere ilya banthu akuyimba ichiyimbo akuyeya kuti bayankha kuchulu ndakweze kuyitha mazina imanji pere tandiyede kuchitha itepu inkha konse pere nyonse mulisi mulombe okuno kuthaliji ndi chilamfu cha inda mu Hollywood takakonza ikumyotha imusimi nkhambo ijakali ikulwana ibukombi ikwakwe mulwana ibukombi ikwakwe akuphanga zifanikiso ya nyimbo yakuliyumba kunini azinthu za mausi azinthu mbuli ezo za uyeya ikuti ejo ndikonja ukutholela nsiliva yako sili makumi othatu akuba abwerero kuchinthu chimwe muluzyalo lwaleza judas azikauli ichinthu chithayi kusena ikwako mu gehena luzyalo lwaleza thalukonji kunyengerwa kuukwa nankha ikuba lakonja kuba hambo la talenta lwaro nduzyalo kuphatikamphatira thakwe chinthu mu mapako angu cheleta ipiyo kuchiyingano yako ndachachira sichinswe wazichisa ndabora buyo mbuli mwebete mubonya mbuli mwebete takuthakwe chakulombya pere kuti ibulowa ikwako wakathiriwa ndime alimi kuti ukandirayika kubora kuli ndiwe ukapererekaleza ndabora wamana lwaro nduzyalo lwakandiletha iluzyalo lwakachita luzyalo luli mbuli chinthu chimbi teyanda kwamba zindi zimwi luzyalo lola aya mamungano maphati ayeya kuti inga ayinkha kunserero wokuya balayeya kwakayaka mbungano mphati inda mudhorobo tuchisika kamu kabalindu ikalukhwaso awa ako ikapamba ivachete tisani zyapachete akuzithuma kumasi alandukwa elwezi kulasanina ivachete tulachita zyonse ezi paulo akati ndakonza kuchita chinthu nchichonya akuthapa chinthu balati esepo tuli kapunga kakaindi pakali wano pa miyaka ili ziulusyopiro tuli nyaka ndi myanda yosanu yakukomena John Wesley Alexander Campbell apapa basikuthalisya baphati kaindi okwya ipakathalisya mbungano yesu haleluya jesu kristo wakathalisya mbungano eyi rubisyo wa moyo osalala kubambira kunkha kuthala kupentekoste akulindira mame pakathambule inguzo ziswa kuchulu alimiinga wochisolidwa ku mbungano ya pentekoste pesi koswekete mbungano ya pentekoste ilipo yombuli imbungano imi mbombupo ichinthu chachicho kuti kuli mungano yomwero zuthu eyo ndiye mungano momuziyadwa ipinda kulupizwa iwa muya osalala mkhambo kumuya omwe tonse twakapizidwa mu mumbiri omwe ipakalinthu vathanzi 12:13 mbomopo ipakalinthu vathanzi 12 lino twakapapatsidwa mu mungano eyo ee vanthu aleye kuti inga vaba abwerero wakulujana vasebo da ndakaunkha kuchikolo alimi ndakaiya kuchita eji alimi ndakaunkha kumaseminari alimi ndakachita ejo tajambi inthu yomwe tokonjikula luziyaro lwaleza luziya lwaleza lulibobo andimwambire kano mukumanisya luziya lwaleza lulibobo chinthu chimwi kwakali mwamisinguzu alimi oyi mwamisinguzu wakachisimwana alimi wakali mwana iwawe alike iliobuswa bumwi imujayi wakajaya mulombe oyo ili winda mukwami obo wakaunkha vaimenezi ndakakwima mujayi oyo kumalekelo vakamujana imujayi oyo ili chindi ndi vakamujana vakamuchosya ulingwe akumuvikha munthalongo ili chindi ndi vakachita ikupethekwa kwakathalika kapera ikambo kakakosorwa oh ndakati chinthu chiyosya wakajaya mwana wa mwami mkapera wakalisi ejo ndakali kumukole akamuvikha munthalongo yamukati ndakakhiya zitendele alimi ndakavikha ziwapirizo ali nzizyo ikuthekwa kuthawi omwe valindilizi ndakayizungulukide ambo thulizi imuxopo wa chisumulo ipyapi mulombe oyu takelede kuyothambula ambo wakajaya mwana wa mwami zikwami mwana wa mwami valindilizi ndakapikhwa konse kuzunguluka zitendere wakapikhwa munthalongo yamukati ndasamununwa ngathawi achinthu pere i ndasamide ichikopera kuchikungu eli ngoyo mwakapede ngakhede muchiyimo ejo ndafa nzala te pakamupha ichinthu chakulya wakalikhede muchiyimo ejo pawo pakamuletha kupethekwa wakajanwa mulandu alimi wakathondezegwa ikuti uchisi mulandu ikambo pakakosowa kuti wakelede ikujayikwa kunsiri ya chisukulo ya lufu ipyapi wakayede kujayikwa mainji ikusikira bumi ipwakwe mufika wakamana ikambo kakakosorwa ikuinda kumupethesi wakelede kufwa elyo wakalomberera akulira khapera wakati naiwa kuti ndajanwa mulandu naiwa kuti ndajanwa mulandu ndawusa kuti ndakachita yeyo ndalomozya ndende takachichita nchopeni ndawusa kuti ndakachichita mukayindikaneni mukufundira kwakunyema mwayikachichitira seekali kuyanda kuchichita munzira eyo pomwe buzuba mwami wakaunkha kunserero kupusena kukuswaya mulombe kuyomwambira kwambaula kuli nguwe akumwambira kuthatikizya kuchayikwa kwa mwana wakwe wina mwana alikhe wakachisi wakamujaya mulombe oyo wakati ndayinkha kunserero kuyokanana kuli nguwe ero chindi ndakaunkha kunserero kuya wakalanga musule muchizangala muli munyama wajalirwa muchizangala wakapona mumuviri wakwe wamuneni ukothede iloko kaulete omuya mukhona akalira mochi kwakwe ponse wakaumbala nyepo yakwe yakogonthana usule meso akwe akaphuthira mukati mphenzi yakali monya mumeso akwe mumulomo wakwe wakali kuthupa konse nthawi menda kafide nyota maningi kalete omya kavundeme ipusu kwakwe kalira imwami wakati wayimikira wakabola kulingwe elyo wakamulanga wakati nkhambo nsi tokamujayira mwana wangu chinzi mwana wangu chakakuchithira chinzi chakachitha kuthegwa ayerere ulufu mbuli mbokamujaya umuyasa yalufu kuperesya sumo wakati thakwe mwami wangu wina chinthu chomwe ni ntchiti ziyangupoyo inzira ziyangupoyo ndakamujaya khambo kuti ndakalisi munyono kulingwe elyo ndakanjira mumapipo akunyama kaphati elyo ndakamujaya ngati ino ndede kufuka kunsi lyalupetha ilwako munene ndangwisa eyo alimwi nderede kukuchitha chinthu kuyo cheririra nkuti ndawusa kuti ndakachaya ulya sibwami mulipo puya kakuthakwe kamo imwami wakanyona tusindi twakwe akuyenda kuswa wakaunkha kudesi akuti mwaya pulunguluzi ponse yepolisi uvikhe mulwizi lwakuluba mwaya pulunguluzi ponse pomusanzya kumusalasya ndio muthumira chikopera chakwe kuinde kaindi mothokera muphati nchopeni udula wakasika kumulyango yindi niyakachitha ikhapeti yakayarwa ikusikira kumulyango wa nthalongo imwami wakayima kumamalino amothokera muphati udula ikati bora mwana wangu akukhwera ikuya kung'anda andime kung'anda ya mwami ikapikha chikopera cha mwami kuzunguluka m'maboko akwe wakati kuzvidhalino uli mwana wangu. Kambo uti wakajisiruse orunduzi yaro. Oyo wakali indime, oyo wakali nduwe, wakata mwana waleza. Uzibiz Yesu. Tuwakali wa musogole, bala tombe basofkede, baba kede muntolongo yanjiga. Leza wakatu salazia, ugulowa, wa mwana wabwe uindi. Awutu salazia, igusama ajigovela, jamu ya usalala. Ilo dinonkala jimpati ya leza, yojogela, umuliango busu babu mwe. Kabela tiyo unka kumunzi, uye ukala angwe. Kulunguli zibonsi, wa maikwa, datu wanzi, igubete gwalimbi, wa umpa kumani nina. Wagabu vika, murwisi, wabujatirwa nkabela, tabu yei, ilimbi, ujatigizia imbobo. Taji gambi inga twa imba, luziaru lukambia, obo mboru huiga gabotu. Oro wagafutula mpenzi mbolindime. Nagali swege deji indi jimwe, perlino ndaga janwa. Alimi, nagali mofu, perlino ndabona. Wagali luziaru, oro wagaisia moyo wangu ulemega. Luziaru, wagangurula kuyo wa iwangu. Obo mboja gali jiandisi. Olo luzialo ni wakali bonya iwola nega shomarutan sato gola gela eri guba wola iyago yonya lino mwinsuma sisibi ujindi netu watamu ya mitwesu amini buyo uji ya mupairo aweguti eri libe wola nyo shoma irutan nyonya lino bamba miseso yago agwamba mwami leza ndila mulandu ndangusha uti itola luzialo iwunifutula segwenji ulifutula ndemwini ndili swegede ndili nyonyogede segwenji iwuya iwujita ijintu ndili te kwasigani ya kumaninina nina bulangisi agutagwe ileza agutagwe luse agutagwe kristo mwenyiga igaba muzu wakule sato goba luse agundi kusia muntolongo ei yajibi omo mwebete sunu omami alimi goba siluse ulindi mei ndesisibi saa inga watambiga janzali yago iwamba mwamileza nime oyo muntu uyandigana iluzi ya logu wago saa inga watambiga janzali yago iwamba wendipailira mwesu branamu yosho marino leza ulongezi usule ogo mwesu wangu mtu umiumbi iwamba mwesu branamu wendie ya lino o mwesu agaga chita umupailo leza ulongezi umulindu paila kuti leza ulongezi mwesu leza ulongezi mwesu leza ulongezi mwesu awa ampurungido leza ulongezi mwesu usulogu ya leza ulongezi mwesu awa umiumbi wendie ya mwesu branamu leza ulongezi mwesu wangu obu ya ii umiumbi awa leza ulongezi mwesu leza ulongezi awa mwesu ulikubwe na lino wajiganza inchobeni leza ulongezi mwarumi mkubusi ulabona laziba leza ulongezi mwesu leza ulongezi mwesu uyeme kubuganda leza ulongezi ansi awa mwesu leza ulongezi mwesu usule uyeme kubuganda mbubonya mbuli mwebe debu yo kakutagwe sainga kwa umbi leza ulongezi ndabona janza ili yako kusule ogo pere iguti bulo wabu wago wakatirirwa indime ii mwami leza ulongezi mjizi harimi kuti leza ulongezi mjizi uladi indiri la kubora leza ulongezi ogo kulale kusule ogo ulinduwe luzialo luzialo ndi leza ulongezi mulindu mwenini ndabora mbubonya mbulimbwe bete akutaindira ugwasha gaimba gamwi igasia kubuntu kwangu kulindwe ulabora igugonzia igusalazia igabata gonse oo gabererega luzialo oo luzialo ndabora ndabora lino walimanza atandila ukumia osanwe na magumi obiro ahunka mchulu lino amitwe yanu gigoteme ndamulomba uti mutambige manza anu yabumusi lino amwime buyo matende anu ujindi netula mupailo kulindinye tatujisi busena awa ajipailo mubuyo zekwenji amwime matende anu wonsi abo batambige manza anu baenda kugombelwa lino amwime kumatende anu njonya lino ujindi netula mupailo amwime buyo kumatende anu wonsi katila ndime eri okuti ewe jirika wotu ndeza mulongeze mebo ubora ulinduwe oh kaberere galesa ndabora namuyeye inga buyoba kusuba obo luzialo nalutakabi ilimbi wakari ilimbi ulinduwe jindi jino manili lino jindi tajinamana olesa tata wa mwami wesu Jesu Kristo oyo wagaleta aluwa mufutuli wesu iguzwa wafu lino ulapona walo oyo mubulemu ya bupati logo igatuma moyo salala wa Kristo alindiswe iguleta ulamwa ulisi zibi leza nagombera kubantu aba haima ikumatende abo bwaro mwini mwami wakati oyo undipeda bumboni mbele ili abantu oyo ndio mupeda bumboni mbele ya tata wangu abangelo basalala turizi jindi wangwima ujifumo ya ujipati ya rweta ino yoba jindi balingwe lino mwami ikutegwa zibi ziyabo zibatobele zibi zimwi ziyabantu zilatobele ibantu aba balingwe wajifumo no kambo balimuli ambile izibi ziyabo mwuzi wakuti bagalubizia elio bayanda induwe mwuri mfutuli wabo ulingaula mugati kamyo alimi ulisi kose ujatikizia imbabo ndagomba tata kuti uyopa nkumbizio iziyabo bafutule balo nzirumbo za mulumbe munini ifumo jino yaruzi ya lwaleza tawema gani ejo tutuwa gajita ulandi kama akutuweza ujipa mwami kupa ruzi ya lo umyo ee auge utili onse ababona Jesu mbili mfutuli wapo babamba mujito mu ya usalala babamba wimigira kabela bajita mu ya usalala kubambira wimigira alimiba mugoswira kumuya baima nino mwami ulabamba ichu liago wakati tagwe mtu ugonze bola kulindime ya tata wangu wa mugwela lutanzi amibu onse abo tata mbandipa bayo bola kulindime oyo ubola kulindime teka mutandi kulikonse oyo ungwa machu angu akusoma ali oyo wakandituma jisibu mibuteli alimitagwe na yobola mulubeta pere waswa gulufu kuya kubumi kikago mwami atala ambagani ya magwaro aya alo machu ago mwini mwami ayo ngetobala mumusai Johani 5:24 oyo ungwa machu angu akusoma ali oyo wakandituma ulejisi kambo nzi kambo ikakuti washoma luzi yaro wa muswaya wabora kumumi buteli alimitagwe na yobora kulubeta yonka kumbere ya lubeta alimitagwe na yobora kulubeta pereguswa gulufu kuya kubumi oleza obo mbotugurumba kambo kajeji kwa gomba lino kuti uyubabamba kumumi bonsi akube kutiba haumi babizikwe vita azina ya mwami ikusanzia zibizi yabo wajipa mwami lino ndabatula kulindwe mulimulanda wago kuchoma kuti angelo mupati waleza oyo wakayutuka nselelo oguya alimitata ulizikano konsi ayoyo angelo mupati wakayutuka oguya ligwasanu jifumo ujedo ujisiasia akukanala machu aya mujiwa jamafulicho ngopo tatwe alabora ikusu ata ya murundu mwami leza akube kutileza oyo wakayutuka kulindime oguya mulibafulicho ngo akube kuti afutule ibantu aba bina kuluzia ruwagwe yona lino ndabapa kulindwe kulangira indwe iwamba ichu lyako alimo yojita kabela njoba swana akusuba obu ya bupati babunyina igabata nanka igaimba mubuntu wabo ujipa musina ya Jesu ndabapa kulindwe amen deza mulongeze ino muli mbomukala kufumga oyo okide musi ilyako abo bantu oyo muna Kristo wana janza ilyako kubambira batambe umbungano ufumga ijimbi utegwa bagonje kuba oh sena talimu botulogo amen Luciano Lukambia obo mborungwiga kabotu oro waga futula mupenzi mbulendime nagari swegede jindi jimwe pera lino ndaka janwa igari mofu pera lino ndabona wakari rusialo waka isha moyo wangu ulile mega alimwi rusialo kwakangulula kuyowa kwangu. Obo ngwajakalijiyandisi cindilusyalo niwakaliponye niwola negashoma ilutanzi zeno washoma kuti nangu wajita tambika janzali yako. Obo mwenda Jesu. Obo mwenda Jesu. Obo mwenda Jesu. Kambo wakasanguna undianda jindi twakuva okuya iwa myaka ilisyulu zili kumi ikumwekesya iwini mbuli suva tatunochise imazwa mashonto akwimba ikulumba isyaleza alumbweleza winda jindi nitwakatalika ilutanzi mulamuyandana lino saatali mubotologo lino jindi ujindi notimba loro alibo ngenda kuti musukane imanza amuntu omwe munsira yakutete nchomenu kwamba leza kulongeza musomasi yabotalogo akusala lino jindi fanoli kurumba isyakwalesa winda jindi nitwakatalika lutanzi ajingano awo pegasanguna kubona mumunu elyo mukuli wa moyo wangu wakale munungu wakali okuya kulushomo pegatambwita ukubona kwangu elyo lino ngeri komene uzwa bonse. Ajingano awo mpega sangu na kubona mumu eiryo mukuli wa moyo wangu wakali munumwa wakali okuya kulushomo pega tambula kukubona kwangu eiryo lino ngeri komene uzwa bonse. Sata mukomene nilikomene kapati kuti Jesu wakandangulula nilikomene kapati kuti Jesu wakandangulula. Nilikomene kapati kuti Jesu wakandangulula kuimba ulemu aleluya Jesu wakandangulula. Nilikomene kapati kuti Jesu wakandangulula. Nilikomene kapati kuti Jesu wakandangulula. Nilikomene kapati kuti Jesu wakandangulula wimba ulemu aleluya Jesu wakandangulula. Sata mumuyandi tali mubotuna ndiye yakuti mubotologo lino amuyeye buyo kuti eli baibele mbwini bwabwe alimi eli baibele lisya kuti ngumbobuja ngwenya sunu abya myaka ngenda kukuzaa chinthu chomwe kuti na ngumbobuja ngwenya sunu abya myaka leza kundijatira kwamba ibala yakusankha kukombi kuti na pere ngumbobuja pere kuti na ngumbobuja njoji vikhabopo awo ino mucho bonzi wa munthu wa yoba nga uyoba mbuponya mulimbwa akapete ino kuli chitsuzo mwabiyo cha ndende muli nguwe mukuba kwabuno chifumu ino inda mwanga pete akati ka banthu kakukhalira oyo inga wawa mubiri wakwe mwini wakunyama mubiri wakwe wansi kamba oyo wakapusidwa munachomuwona kuli khede kudyanza lyakulo ya muphati sijulu ya julu okhwana lyonse kuwombereza kambo kakulyambirira kwesu amuyeye takonji kutochitsira chinthu chomwe mane twasanguna kumuthambula akusoma kuti wayita kwamba kuti wayita kambo wari mupaizi muphati oyo unga wari mupaizi muphati wokuwomberezeza kukulyambirira kwesu lino bunji kwanu wapali ba baibeli mwamba ikuti eyo lyamba kulyamba eyo kulyamba akulyambirira ndiba yomwe mwabona kubamba mupaizi muphati kukulya pa hebrayo mphati ya 3 ino kakomberezya kukulyambirira kwesu pao takonzi ikuchita ichinthu chitha lotanzi twamba kuti wachichita mwabona munasika anselero awa achiphayiro kuphayira usiku wonse inga ikwa mugwasya ikusikira mwasoma ikuti ulakulekelera pao ulayimikira pao mbuli ilusomo ndojisi pampao wakaphona romwe awa munthimba yachiri inonyopo no vasanduki vanene ino mulasomana kuti wafuthulwa tamuchitina pao mwakasumphulwa awa mwakasumphuka mchulu anene chenze chicho chithiachecho lusomo iwanu khambo wasoma ikuti uli muna khristu lino uyophona kuyindirira ichinthu echo lino mwabona ilino ikuti na uyanda ikusumphuka mchulu anene pobabuyo alusomo lunji khambo talugoli kusumana nabuyo tachikonzeki chilakonzya kubambwa ikwakasimphe zinthu zyonse zimakonzeka kuli baba shoma mbombopo kuti na wamba kutundu eli kuti kosiuka elyo utasumba usi mumoyo wako eli washoma echo chowamba yochitika kulakonzya kuthambula echo chowamba lino Jesu Kristo khala mu banthu uziwa pomwe Kristo wakali msumphulo wa muliro ulya mwabona zakopa kushoma ikuba Yehova Eleza nchachicho elyo angelo tali kusoleka ikuletha kulindiswe ino wakali muchimo chathatha ikaindi wakali thatha wa Israeli ejesi pao wakapoola akukhala akati ka banthu pakwe muli Kristo mwana mbambuona Kristo wakali mwana waleza ino ngu Kristo moya usalala uli mbunanike Kristo jamba unanikidwe limwi umwi unanikidwe athala ya banthu Kristo ulandiswe moya usalala ngu Kristo ulandiswe mulindiswe mulacho maopo muli vathamike nchopeni kwakaindipoyo yapoumusi lino mbombopoca ndachoma kaindi kainda ndachisiwitwa akuambwa akuti ipanthu valiku werebweza mnakani aziuno azinthu ansi awo chiwambaula akale kuchatiza checho nkuswangana kumwi kwambungano tayambira pili pao kuti na pali yokombera pachiswa kuti na iwali ipanji ansi awa iwapha makhadi a miphayiro wamba kuti yochita ndachoma wachita wamiyezi yopiro nayo thathwe yainda ikwazwa iyindi chinthu chomwe nchakachithika mulimo wakasika mukusena opo kusikira wakazwa anemi mudyanza ilyangu vakali kuwona oko kupferukwa azimwizimbi opo mbuwakali kukanana akuambira ipanthu mbuponya ibuyo muli mwami wesu mbwakachitha chindi nakali ansi ano yonse nyopo mwakakupona layeyera mbangaye awa vathana ikupona na vathaka kupona vakupereka athupone manzi anu vathana kupona oh thavana ikupona vakupereka kuli nkhamu omuno ithana kupona ndiyeyera mbenzu tatuzi na mbanthu ibazwa kuli nchikombero cha apanu athu ungwe thunji tatuwani tukungwe pereta tatu pfiminini phe akwalo tulatulekela kuyo kunkha inzira yathu kushoma mukuthola ipanthu ikuti na payanda kuchokera kukapungwe kuli kapothu kufunga ikuti kapaphona bumi wamuna Kristo thupuyo ikusena ipuyo pakufutida ipunthu ano oyungwa mulimo wangu kulimbapo ino phere ndilashoma kuti baibele lilayisya mwa Hebrayo 13:8 kuti Yesu Kristo kumbapoja kuwenya sunu pabuya myaka mulashomapo kuti na kumbapoja ino uyendi nyopo nyonse nomukhede yapoumusiloko anene kuyo ndiyenda ikuambaola kuli ndinywe ikuswa umoyo wangu chopeni elyo mphawo tiyopa akuswangana wakuphonesedwa ndiyenda kupuza chinthu chomwe kuti na kumbapoja kuwenya sunu pabuya myaka mphawo mbapoti mbaka nzirapuyo ndiyatukonza ikuzipa mphawo ikuti na walo munthu inga walilemeka nzira njionya ndiakachitha chilo mbobona ingawalile mega inzira yonya yaga jitajiro mboboti wakalile mega jiro sena wakali indene uzo mtu ombi uliwonse walo mtu kuyo wakali bonyambuli mtu wakali mtu wakasi arwa wakali mtu wakali jisinyama apolowa wakapenga wakatongela wakainda mumasungu wakali mtu mbobo mbona pere nchinzi jaka mubamba ibaliza pambuka kuti muya waliza wakali alinguwe wakali mesia unanigitwe mboboti mbaga siba uti mbaga bete mbosa wakati imwa mireza uanu uyobusia musisimi ulimbuli ndime havela ziobola kujitiga uti oyo mutaka muhi musisimi oyu uyonyo nyonwa uzu agatiga bantu lino wakali musisimi pao sena Israel wakali ikulangila musisimi bede uti wakajita uti na wakali ikulangila mese alimu imesia wakali uyoba musisimi lino atu ilangila nge buyo mbaga kwaru buyo waka tukwaru Rusho onto buyo, akuswili sisya, lino, amubike mizesu, yanu, malireza. Kamba tatuzi ejo leza nchanga wajita, tatuzi ejo, chayo ndambila kujita. Ndizi kuti tujisi jipego, jabu sinsimi mumgano, mwesu wesu nebeo, mula sinsima kubantu, jiri nchibo tulogo, tuajirumba ejo. Wakari, igutondiga ulije ejo, iguso matalilo. Tujisi ba mwio mwono, baganana mnyambo, arushomi kutibantu, bele de kubanana, mnyambo, igubamu ya usalala, minarugwaro, tulibobo, wajitu, mulije, pero tulashoma, ulijipego ya mu ya usalala, ejo, ya kubanana, mnyambo. Tuleji jisi mumbungano isu. Bele, kubaha, mba, naruzumini ule mega bumi, tushoma kuti mnechwi iyalesa, kulagana na jindi muya usalala, mbaganana, alimi, kulegila kuyo ejo, ikubola zindi jotatwe. Bero jede ku, mkwanji kuba kujindi, nega mbauga, na mchirirano, kambo muya owa sinsimi, kulendeleze kwa umu sinsimi. Mabona, jere de kujitwa igabotu mbole mbaibere. Kunjina mtu uonze kwa amba kuti chagwe jintu jibo mbole jipego ya mwe usalala kukana na mwiyamu tulizi o mbaibere ilaji isya kabela tula shoma mwilijejo alimi tulumbaleza ikuti tulijisi mumganesu omunu. Tujisi zipego ziabu sinsimi lutanzi zialo zere de usorwa kakubono ikuti na ziriruzi nape yompao jipego ziabu sinsimi pao gulimu sinsimi lino ikuti lino wabora muofisi zipego zia roo ya ronja kukana na mumyambo abu panduzi wa myambo alusibo abu songo abu tweruga azimuzimbi zia ron zipego zionse pere mpao uli maofisi osanwe usangu na mba apostolo basinsimi mamai babangeli abembe ayo maofisi haga nzwa aleza mamalumi babahaberega mabona taba gonji togonji iguba lombe zia togonji kubalombelela bala pegwa ya kupatika mpatila balazi ya ruwa. Yemusisimi chali musisimi ikutina mtu umwe wabika imanzi alingwe akumubamba igwa musisimi. Yemusisimi balazi ya ruwa iguswa mwita ya banyina ngwa musisimi. Mwabwana abobo lyonse musisimi. Mwabwana lezo waga ambila Jeremia wakati wotana agwalo nokuba kumitwa mwita ya banyogo wakati ndagari kuzi akusalazia akugwanza igwa musisimi kumasi. Mwabwana mwabwana Mwosa kato na kuziarwa, wakali mwana uligabotu, wakali musinsimi wa mwami, wawansi babo, wabaka yutuga, kriso wakali mwana waleza, iguswa mumunda wa Eden, mbombobo, wakona, zipego awitwa, chazibori, wamanagwe, ele zipego zilapukwa, umubili, lino, tulasumina ejo, tulasumina zipego ezionse, lino atubone obo jesu mbaka bete, agati yesu, ikumuna obo mbaka bete gaidi, obo ya, ujana kuchijindi, na agataliga mulimo wabwe, lino, swiri la igabotu, omwenzu. Jini itanzi naga taliga mlimo wakwe, umusalari Johani, pati wani, kijana kuti naga mana, kubizi kwa, naga mana kuhola, wakazaru, akuba, amyaga iri magumi, otatwe, ya kukomena, wakabizi kwa uli Johani, imuyo usalala wakasaruga, mbulinziba, usarugila alingwe, kabela, itwi, ya kasiga akuti, oyungo mwena wangu uyanba, mulingwe, kipirige jini, jitanzi jagati, mulingwe, mwenkwanderwa ukaramo, yati mulingwe, mwenkwanderwa, Mulingwe, mulingwe, mwenkondewa kukala. Mwabona, yejiri usia, tazutila anini iguswa, mulindiswe, alimu, vebu, umbele ya adive, pere, mwini, mkoti, walo, mwenkondewa kukala mo, ambo, Kristo, lesa, wakalimoni Kristo, kayanza ni inyika, uliwa kwe, tulizi obo. Inaponya vyo waka unka, mkanda kwa masuba, alima kumione, igasunkwa kuinda kuli jablosi, hao waka bora, mwulimu wakwe, Igataliga kukombela bajiswa. Enuga indaga indiga nini. Pao kukabona. Mwarumi wasina. Gasimoni Petro. Muzeri wansi. Mdala. Wataka ide. Tagali ikukonja. Nuguba ikulemba isinariyaku. Mwini. Andrea. Waga mwambila kuchatizia. Mulombwana oyu. Nguaga shoma ikuwa mesia. mufuba ndabona kuli ngwe iyo mbwanasikira buyo mu busiu bwa Jesu. Jesu wakati sinaliyabo Simoni alimi uli mwana wa Jonas wakaziba kuti ndinthu yemwe yakachitika wakaziba kuti oyo wakali mwana wa Leza abela yakamubotera imupha zithuzo yakukami womubamba iwa mutwe wambungano wakali mwamwana wakaihwiri awo wa sinali ya Filipo ipo wakachibona elyo wabayeya ndipotsologo ndili musi mwa alumi alo tikweyo muphati wa baibuli kukhala ndikuthandira mamayile ali khumi aosamwe monsi lya mulundu njosusani na nkhukowo akumwambira nali akwengu Nathanieli wakasusani na nkhukowo busuba obo jakufambana logo chifumwa chakathobera wakasika ulo ambweni ukuphasuka ndikwasuka azusira ikuthala akukankhomana amdyango elyo muka Nathanieli wakati ulanze mumpulasi ya midyelo okwiya ndipo mwezi nyina wakwe wakaunkha andzi okwiya nkhapera wakali fumi kumaswi akwe ikakomba mwakanyamukira ibuyo ikuswa kumaswi akwe ndipo wakati bola usaobone oyo we jana Yesu wa kunazareta mwana wa Josefa ino oyu mukombi muphati ulemekwa wakati saa inga wakati nthu chibothu yeswa munazareta wakamupha kubalula ikubothu nthu chibothu wakati kuthakhali amunzi akuchikaziya kuthaunki kuya bamba ola kuchatiziya chijo bola buyo tolibonene ilwako bola ubone bola buyo wone kuti na inga imwe ichinthu ichibotu inga yaswa munazareta zawamba mesiya ba mesiya uyobona yosemba alimi usemba ikuswako mchukondo mchukako churu yo losekwa yobona nchopeni ikuswa nganda yakwami yobola ukapunga ikesu kaphati bayiye yabobo nyomwabona yele kubora kukapunga ikapo yobola chikamina kukapunga kesu yakuyenda ansi athala asi pumbyo zisakachitwe zanganda yakwami oko yelyo yowunkha umasena anzi akubola kuchonwa chabwami akuthala yabusena usalalisiya akuti ndine mesiya mesiya athapo ulipopo mesiya ulapo ukankhwayanda ulaliyenderezya ulachithambuli mkwayanda wakati wakati bola usobone bola zolibonene iwako nthaimi ibuyo onse akuti zaishomi mu zinthu ezyo ziyamubumbolosi osalala oyo bola buyo uzaobone kuti na uli chinthu chichatikiziya nchicho akoma alowo mulwendo wakuya ndakwimsa ikubankhwa kabamba ula athu saa inga mwayanda ikunkhwa eyo thopali kwamba ula atuswirire akuona eyo thopakamba ndashoma kabaya bwenda ulubaso kwa mugwagwa nyamulisi ipo wakati sena ulisi Nathanieli ndilisi ulisimikolo wa baibuli akoapo ndiyanda kukupusiya chinthu chimwe kulangira mesiya katuyitina ii yabuya kumamanino amazuwa kunjerani alimwi ndachoma kuti njerani yomubona mesiya ndinomsirire pao potipede ndatulijisi nokuba kulimwa ichide konse akathika panthu mboboti mbotokonzya yonse eji eza ubola muola eyo njomo tayeyeri chejindi nabako wakati pera lindiyanini muchobonzi wa munthu oyu mesiya mbwa yoba musa mwiweso wakatwambira kuti uyoba musisimi njokwambira kuchatikiziya yoyo Jesu wa kunazareta samulaeli ulya museri wa nswi mudala wakanyina ilusiwo po kaula inswi ejo jindi ejo ikaleta kaula kulinguwe elyo kakonja kusayina risiti takachisirwiyo lokobwene inya Jonasi ng'ombe wa Jonasi inya ndakaula ikuswa kuli Jonasi akwalo lino ulizi chinthuna Petro gabola okuya na Simoni mukwini sinali akwe wakali Simoni kaingi wakati Simoni wakabola kumuswangano wakwe yumbwa akendera ibuyo ulinguwe wa ulayeya obo Simoni mbwakali kunga ulatwambira kuti mawichi ndakamwambira uteti uthakachendi khambo kuyoba basinsimi banji babechi kakuthanaba mesiya wini khapera obo mbwini minuwe minji yakubechi yomwayika perekati kuyonse bachindi mulumbi wini wangusiya khambo wayeya sebo thoka juda shoma kuti oyu mesiya uyoba musinsimi ulabashoma ibasinsimi besu uzya mujuda lino Israeli chindi bakwesa baibeli onya okuya lino ikuola ikuswa kuira azinthu bala libala bamba kuti ikuti na oyo Jesu wakali mesiya atimubone ikachitha chithundi echo cha musinsimi tiyo mushoma iye mnene balizi kuti balo ibasinsimi mbabwini abobo Nathanieli werere kuti wakati ndashoma mesiya uyoba musisimi khambo musa wakati imwamile sawesu uyobu siyamu sisimi. Hey, jindi, nanga mwona jejo. Uyo Simoni, ngomba, wakati sinari ya wongu Simoni, alimwe, ulimwe na wajonasi. Walo, taga, musibabu yo, wakarisi, wabawisi, iwa farisi, iwa dala, vanalesa, iwa gwe. Ah, tegonzi kuchoma obo, walea kusala na kuka mamani. Wati, oh, pepe, sena, wabora, wali wanene, wabora, ubone, wabora ogono, usumana na, umu kwa kwa. Baunka, umalegela waka siga usyo, au, jeso mpaga bedi, ambweni, igayi mwi mpungali ya bantu, amwe, jeso gayi mwi, alia, galangalanga gonsi. Umanega indi, wakalingula elio, wakabonana, taniyari gayi mwi anzi, alia, wakati, ambwone mwiswa ele, mulingwe mutagwelunu, ejaga kusia, uyumuyumu, mulingwe, ujaga pompora myu, umasira, enju, watu. Amubane muisraeli mulingwe mutawerunu oyinguleza bagamba rabi liamba mwi rabi nilili noga sola kundizo sena kugene ndili mwenzu mumunga ei sena sikite ono moboti mbogonzia yusola kundiziba wakati Filipo gatana kuita noli igusi ya jisamu nari kugene oyo wakari chesu ijiro mbambuwana yutina ngumbabuja mbambuwanya sunu atugeze imugwa umbi wabantu wakari imugwa wabantu wakari mishobo yotatwe ibiyo yabantu eyo yagari yabantu wa hamu shemu ajafet mwabona obo mbambubo nchobeni ogo kogo upende koste ogo magani mamotu waga unka wachuhuda mpao uba Samaria elio mpao uliba masi mwabona ibantu wa hamu shemu ajafet ngeyo jeyo mishobo yotatwe ino uli mishobo yobilo iyabo ilangila mesia ikutalindiswe toba masi wakajisi inkuli usue iliasu wakari wa hedeni igatu gomba mituni pere kutali kutali hamu ashemu ino uli umbi lino imushobo umbi wakari waba Samaria wakari iwa chuda wa masi ujisera wakari tukua iwinda uruguwa tanu iluwajibi yakola oguya edyo ibagalea Balimi bagali ushoma mwereza. Bagali gulangila mesia. Awawo Jesu waga unka. Iguli tondezi ya wagwe umbele. Iliabo wagasiga kubajuta. Yagwebeni. Ele. Wagayandiga na kuinda. Usamari. Musarai Johani 4. Na musola kujiba. Elio. Wagayandiga na kuinda. Usamaria. Abobo wagasiga. Umunzu wasigamo. Bobo wagatumabu yo wasigwe ya ibagwe. Mugati uti. Bagaule siagulia. Ele kujindi nubaga unkide. Tina mga sola iguba ogwe. Mbubo negi kwa jimo. Mugaro. Uliji kutu ya manzi. Mburi. Ogo. Kwa bagali ikutega. Nenda ansi. Nyomorisi. Panagazi bagali kubola. Akuweza. Jagu gaya. Akulosia bagete ansi. Kukutega manzi. Akulituka mutwe wabo. Ero linuganagazi wampombi. Wanagazi wabiyabi. Ibagali kubola anto umwe. Abanagazi. Ibagali kabotu. Ibagajisi kuswanga na anto umwe. Mumasuba ayo. Imwanagasi wakali mubi. Wakali ukarabu yo abalangwe bagwe. Ikutari sunu. Wonsi bagi antomwe. Pere. Walibyo. Pere ba. Jirimbuli. Iku sala. Iji liagati. Ulibamba ibu yo. Jisibyo. Wonsi. Mwabona. Abo mpao balo. Abo. Obu. Kuzuzia. Imwanagasi wampuambi. Wawe utugira ogia. Utandira. 11:30. Na. Kota. Iku siga. 12. Iku tandira mbuli. Jindi. Eji. Ijabusuba. Wakabola ogia. Genda usotega bagete ya manzi. Elio wakalosia igabika. Ndagonzia kumubwana gabika. Ya kusungulusia awa. Akukaya ujirosezia mumugaro. Kuti atege bagete ya manzi. Elio utandula buyo jindi. Wakatariga kulilegela atala. Wakangwa mtu umwi gamba kuti. Mwanagasi kondele tela abunwa. Elio wakalanga onse akubwana mchuda. Lino tebaga jisi ya kulilegela amwi. Zilisi onse, mtu wa msela wa agati, igati, wakali utandula magumi otati, baibere, ya gamba kuti, wakali uonya guba, wa magumi osanwi, mulisi obo, wakati yebo wa mbaguti, wakamubwa na Abraham, igaguli uli mtu, utaindi, umyaga, ya kugome na eri magumi osanwi, wakali uyo magumi otatwi, mwabona, igati, ndaira mulimogwe, waminya, anini, wabu agati, yebo wa mbaguti, wakamubwa na Abraham, lino twasiba kuti, yebo ujisi daimona. Wakati, gatana kubwa Abrahamu, ndime. Mwabona, nguleza wa Abrahamu, masimpe mwagabete. Wakati, gatana kubwa Abrahamu, ndime. Masimpe. Eyo lino, mboyo ulikede, umugalo. Wakati, mwanagazi, kondile tela agunwa. Wakati, tajile jirengwa, ujisi rusavu wa migwa, ogunu. Mwabonyo mbole, wabagali ujita, ikumusanza agati, kabasia abamagua, mwabona. Wakati, ujisi rusavu wa migwa, ogunu, tajile jirengwa. Ulinduwe undiromba, yebo, mchuda. ulomba indime, mwanakazi wa ku Samaria, ukugwasya mulikonse, chilichonse, takukwe, chakuperekera amwe. Iwakani mwanakazi munini sibwamu, yomulisi apopo ambweri, mwanakazi munini, mupotu, iwakali mfwi awo, ambweri masusu akwe, apundene, kalengerera konse kusu kwakwe, yomulisi, alimi, kakaliko, ivusiku bonse, eli apopo, wakati, elio wakati, tajiri jirengwa, kulindwe kundilomba, mwanakazi, waku Samaria, apopo, wakati, mwanakazi, uchi nolisi oyo, ukanana kulindwe, alimi nolisi oyo, ngokana nina, nwandilomba akunywa. Oyo ngumesia, ichiro, mwona, ni wandilomba agunyo, nekupa manzi jaguti, togandigi, ikubora, ilimbi oguno, uzoteka. Ba, wakati, mungaro mulamfu alimi, tojisi jagutesia, kukuli, bondipende imanzi, ali onse, ikati, tata wesu jagobo, mwona, wakali musamaria, pele, wakaita jagobo, igutiwisi. Agwaro, watata wesu jagobo, waganywa, mungalo, oyu, mwombezi yawe, mwashu wawe, eyo, gabi, wamba, iguti yebo ujisi manzi, imabotu igu indayaye, igati yebo, wamba igugomba, yebo, muguba mujuda, yebo wamba, Jerusalem, sebo tuamba mutundu eri, wakati mwanagasi, jenje ilasiga, eyo linu, chejijo, ili wagomba igasimke, nibayo ugomba, lesa, muya, mkambo lesa, umuya, mwabona, Tata ulanga ula, ibali bobo, ikujita obo. Chinzi nchaga likujita, wali wamba ula kulingwe, ikuswana moya wagwe, mwabwana, lino amye, wede kwa mesia, ulimba boba Samaria, kabela jikamilina, wakali chanapinzi, iliawe, mbanga ebasi obo, mbole kabete, masimpe, wakali kupona, amulumi wagwe, wajisambomwe. Awobo nyo mwabwana, ajirule mejindi, wanojisi, mulumi upona, uligo, azimwe, zimbe, agunka, alimwe, Ugambo, kaligo sebuyo, igulega mwanagasi, agumugwata, agunka gugwata, umwombi, gugwata, umwombi, gugwata, umwombi, tamwerede ujitabo. Agobo wakati wa, haowa, ngeaguti, wakali kupona agwalo, lagutawe, uwa, kwa gulibabo, wayanda tawe, nagagwatwa, gulibabo, wayanda tagasola, gugwatwa. Agobo, wagamba zintu ezi, yon, sezibi abi, nyomolisi. Gaji tazi ntu ezi, yon sesibi. Aba mpa wujendi, naga mfui ogo, gamulanga mbuli obo, wakati, boya, ndiretele agunyo, ili wakati, pele kuti, nwarisi, kutinguni, nguamba wida, nwandilomba agunyo, njogu letela manzi, aguti, otaji nobo, njogu pamanzi, kujiga boli limbi, oguno kusonywa. Kwa wakati, waya galete mulumi wago, ubole oguno, wakati munene, sejisi mulumi, o wakati, wamba gabotu, wali ujisi barumi, wosanu, halimu oyo, ngojisi elinu, talimulumi wago, mulinchijo, wamba gabotu. Walo, gaswirira, yomanagasi, linopao, jenzi bajuda, kubaga munita, jenda, naga mwana gajita, jeg, jena baga musba, iwa mesia, pepe, jenzi chubaga amba kuti, wagabete, beze bule, musondi, igati, eziongusu, Yagali zabeze pule. Wagali tamu ya waleza. Wagali ibu jita kutonga ogo iti. Jintu jita salali. Wati. Mamba ibala. Yaguli sambawa. Njo mlegele. Pele ibu zubabu mwi. Mwia usalala. Labuwa. Uyo jita jintu jijonya. Pele uti. Mugambe bala yo mwe. Igu sambawula. Na mugalegele dwi. Gulinkugo. Agobo wabona ao. Botubede sunu. Uti na jajitiga. Igu basunu. Bala yo mwe. Igu sambawula. Na walegele. Nankamu niga ee, na niga ee jibola. Agobo mwabona, ejo, ingyalani ee, mchua jita, lino, amuyeye janguzu, amuwa pime aya, machwi, asinizizi. Lino majuda bagati, oyumuntu ujitazi ntu ezi, iwinda, ulibeze bule, ujiabulosi, musondi, kwezi uti, igusonda kwa diabulosi. Agobo wakati, oyumuwa arumi musondi. Agobo wakabele gerera, umuita kuti musondi. Nagamada kufwa, kabela muya usalala, wakachugera, paoja gali andi, mwabona, elio ejo, nchagu nzialani, yeba masi. Inamuone, rino ii, bajuta, bagali jibwene gale, ilaji pamulandu, iba Samaria, bagali tambula. Elio wakati, mwenene, ndasiba kuti ulimusisimi. Chinzi, toyo jita, anchijo, omusamaria, ndasiba kuti ulimusisimi. Tulize kuti, jindi mesia, asiga. Uyotu ambila zintu ezi. Mwabona, wakali muzi mesia, wabumbwa wakali uyoba, yati, tulizi kuti mesia, uyote kwa Kristo, jindi au siga, uzotu ambila zintu ezi. Pere ino, iyebo, nduweni, sena ulimusisimi, iwagwe, wakati ndendimi, ndendimi. Heyo alijeji, inamusirire, alijeji. Wakasia nungwa yawe ya manzi, akuzusira kumunzi, akubohora. Iwambira bantu, mutu kwa, ikazusa iwinda mumunzi, ikati amubole. Uwone mtu oyo, wandambira zintu, ejo nzega jita, saa oyu. Kari ngongwe mesia, kari ngibaibe ya gati, munzi onse, wakamushoma nkambo, kuti mwana gasi, wakaja ambaje, ejo, chaga bambira, nkambo, wakari mesia. Kina kutuna ejo, jagari jitondejo, ja mesia, jilo, ejo, ngombo buja ngwe nyasunu, ya miaga, jioba jitondejo, chijo nyasunu. Mbambu wana, mbanga yoga yosumina, alija ejo, masimpe, ii, girimbo wanya. Ya, inosena uyoba mtu wandeni, pepe, wagayanda, wagalida, wagomoga, wagona, wagaunka, mkanda, gaunka, uguzeransi, gaji tambuonya ibuyo, mburi umi umbi, wagali mtu buyo, wabona pere nebabobo, wagali mesia, unanigidu. Ino rino, tulaye omyamu baibere, ejo, ilatua mbira ziaga indi maningi, au, botu inka, magwaro imanji, akutonde ya uti baibere, ilatami ya uti, uyoba ibusuba, obo, mutagabi, Masigu, nanka isigati. Ibuzu waboyo, usiasia, tubonga, ambungano, onji, wafutuwa, pede kujindi jaku mangoreza. Uyoba mumoni, mbanga hebaka sola, iguwa, yomo baibere, masimpe, mwabona. Inumatu amui, isuba lilapasuga kutwe, agupila agumbo. Isuba ndiyonya iliswa ibutu, ibila agumbo. Yindi mwana waleza, MWANA, nangabuga ikutwe, ubantu bagutwe, usupugo, wagenda, wenda, amui, abuzuba. Ejo lino, tulibu nkomwe ya gumbo, utina waunka igulanduga, ulaunka kuchaina, kuchogela kuchwe alubo. Habawo mpao, mwana, uwenya oyo, waka mwega kuchwe, ulimu kumwega gumbo, harubizyo, dunya, uamuya salala, chondezyo, nzionya, zigambia nzionya, mesia, uwenya, ilika watuna, yoba mumoni, ujindi, jakumangolezia, igasila, ikaya kubolemu, mwega chana choveni, mbambubo. Tuli kumangolezia, mumoni wakumangolezia, isuba, ya kupila, mesia uri agati gesu, imwana walesa, ujiwa jamu ya usalala, uri agati gesu, mulashoma wabona, saa mulandishoma wakuba mulanda wabwe, tena mulashoma kuti ejo, chemwa ambira mbini, tena mulashoma iganu, kangelo uja, ifumo ya jiro, ifumo ya sona, tena mulajishoma, kwa uti ya kwekuti ilesa, wachulu, kwekuti ilesa, oyo, waga yutuga, kulindime mujiwa, ya frijongo, agube, Uti walo, aganani, alimi akube uti, mubiri wangu, zisarazikwe, ulingwe, buntu wangu, moya, amzeso, zisarazikwe, ubole mugagwe. Jini negalibi andaula, oyo, sigali wa mamanino, alimi, nagalusi, uti, yoba wa mamanino, agalimponya, maminiti otatwe, usigila a 10 okulogo. Edo, nagambide ikuti, yoba go, a 10 okulogo. Nyomulisi, wakati, amba kufunga anchoyanda, yoba mbuwanya ogo, tana, jigajiru wape. Ufumbwa, ambabu yo, ufumbwa nchoyanda. Kere jindi, ya rusele, nijaga soa kujitwa. Yagari, amwana kasi munini, ulikede usule ogu ya lino, na yeyela. Ndabona, muwe su right, ulikede awa, eti right, jindi, nagalomba iba nabagwe, bobi, ngoyo, pavede, ponya au lino. Kutufutu kwa ruba nabagwe, bobilo, yejagari bobona, gali, jirwa jwa janguzu, nagati, nagupa banabago. Musina Jesu Kristo, bagawi daeni amavero agwe. Eddie Dalton, muna Baptist ukede awa, guzwa kumusanza mketaki, ukede mponya awa, mbanga ye, ibana mbojisi. Eddie, vana balikumi ababili, gai mponya awa, wakalo mbela vana bagwe, dagaswa mbu yagi. Eddie, wakabo la gulindime, arubo, dagati Eddie, muya usalala, wali alindime, gati, wajipa gulingwe. Omupa, nagati, nagupa vana bago, onse babo, kafuturwa, kakubizikwa, wakali mkubusi, wakwe, wakakede, munganda, gali ndira, yalira, wakafuturwa, usudaji ndi, nagali, igutala, oguno, oimuwesu, muna baptisti, uzo umusanza, mu, obo, mbali mbotu, jindi aganana. Ndamuro mbali no, kubule mkwagwe, ulitonde zero wagwe, ujungu Kristo, kakutinda mbabu ini. Ina uti utashomi, iutegwa abule malubogiro. Ndianda bantu abo, bali momono, abajisitwe, ababulite igapati, abulideresa, abo, mbetazi, enzu mbidangwesu, ibantu abo, mbetazi, abo, bali gogunu, mtapea, mbulideresa, amutabiga mazani. Bantu wonse, ya uti, ya, iguanga wonse, usena wonse, na era, bantu abo, mbetazi, kuti naa ndaita mtu umwe oyo uzi kuti oyo ndi muzi alimi ulindizi alimi ndizipendekapotu mwa umwi utambi nochipa chinthu pomunabuyo kuti nawo wala mwana waleza ulimbapete alimi mulumbe wangu uli uleme alimi kuti angelo indi nakali mamineti otatwe msikira 10 nakati oleza oyo kwaye utikite ikulindime kaindika nini kainda mulifulijongo oyo mamineti otatwe sebo na sikali mamineti otatwe wede kuleta omwe kulindime yeoleza mbuko mwetesi wangu najamba chomeni jakusinizia ajanza yangu a baibe leshomi mbuko mwakezia baibe letaliambi bobo yamba utajita bobo peleza mwetesi wangu sikali wakasusa kusiruga chomeni mjisamu akukala ibuyo igabo tu mbonya tanakakirwa tanajitide mwinji wabo okuno kovali ibazwide zintu ezio ndezi ikuti walo oyo lesa nguwenya pali anu ulimakari amikairo abozegwa tandiyandi tiyobedega ukombelwa mamineti mashontu bayobora mumundando yandi bantu abo bakokuno nakufungwa ndiyanda benzo ndiyanda bantu abo batandizi ndiyenda kuti uphakambane mizezo yako ndiyenda kuti winke weyabuyeya kukomba kukomba kuti leza uliya mwarumi tandizipe ndiri kuzwa umwi mwanakazi moneni wakali chenikizya ipinda munkhamo ya bantu wakati sipenzi yakuswa ibulowa elyo wakati chilimbi bonse wakoti bakali iwamba ikuti ngoyu apete amulange ngoyu mnagalilaya abamwi bonse bawo amarabi abamwi bambi bakaimvwi awo kwamba rabi yandaula chitondezo ikuswa kulindwe azimwezimbi muli bobo oyu mwanakazi munindu wakati ndimushoma ikuba mwana waleza limwi ndachoma kuti na ndaguma mhombe wachikopera chakwe ndiyoponesekwa mbanga yepazi obo wakamukuma ikutali kuti wakalingwa pere wakaima akuchenguluka ngati nguni wandiguma munthu omwe wandiguma bantu bonse bakamuonawe ikati munthu omwe wandiguma ikati nguni wandiguma eri wakalangalanga kusikira wakamuchana oyo mwanakazi munini ndakakonzya kulisisa mwini ndakakonzya kuchichana ikamuchana akuti luchomo lwako wakufuna ikati ndamwambira penzi yakwe ndiyakuswakulowa ndiyakamumwa ka aleka khambo kakuti wakashoma ilo luchomo ilwakwe wakukuma chikopera chakwe mulachomecho ya lino sina walo muphazi muphati isunu oyo ukhete kujanza lyalulo lyaleza ndakakomberesesya kuliyambirira kwesu tabaibere yamba kuti walo muphazi muphati oyo ukonzya wokomwa inda ukulinkhwa kwakulengawo akwesu sayo jililuleme ya kuti na ulichisidwe kuthalika kuphayira wamba mwamireza ndazakumbwa mulombe se ndemuzi mwarume oyu ndi ndili ompono muchikombero chepoli kokuno itayiri mbungano yangu ya munzi ndiswa kupusena pomwe ipumbi pezwi mudholopo ndiswa kupusena pomwe ipumbi chemuzi mwarume phere kuchipamba kuliponya kuchipamba ibwini iloko kuti nduwe alimi wamba ikuti wakayuthuka kulingwe kuteti mulombe iwawo wali luleme bobo mbochita izinthu ezi lino semuzi mwarumi phere ndili kuzi awoko tina walithula imweni kulindwe alimi aperese muwiri wakwe kukanana imachwi ako omwini pindamo mulekere akanane kulindime mulekere ikukhuma chikopera ichako mwami akuona kuti na ulachichita naphe upona ikuti na nguleza ikuti na uchitileza ulakonze kuperesa milomo yangu kukanana machwi ngaonya kuteti inga wachita khambo tachisi imilomo chita yangu ayako tachisi meso chita esu bobo use iruka abuyo kuperesa imbungano yakwe kuinda mubiri wesu mulachishoma eyo na ikuperesa ilwakwe techicho chakamba imilimo eyo ndiyachita muyoyichita ndiyona mbombona milimo ndiyonya muyoyichita eyo yakali milimo ndiyakachita kuthondeza kuti wakali mesiya lino kuti nangu mesiya elyo mbwapete pakuti mukupa kwini pawo unachita milimo ndiyonya ndiyonya lino kuinda mumungano yakwe eyo ndiyakachita kaine eyo chithondeza kuti elyo ndili luleme ndakuthawe kulanganya tumungwe itwanu thonse oh haleluya mukasikhete mupa wamudhala amuchezekhedi ndipakhete awa ubiro babo elyo pala myaka ili makumi ali lusere yawu gambauka ikuswa ketanaziyarwa okuno wakalilede ichifumo chimwe ikafa kuphulenge ikuthanda myaka yobiro yainda yakali kuthenda kuinda mukabera ikakwe ikali munsi lyasubiro ikuthala oko kulale mu ohio lensuma ibangu bayandwa maningi muyeze chedi yanditumira wakati bere nchimotu fambane ulimukufa nchomeni ikufa nchomeni lino iyo bili andime bagali ikutandila ikumpa moto wangu oyo wakabere sekwa igale utala gatu ya utala oguya indi negasiga oguya muganda mwegasigira kuyo oguya muya usalala wabaganana mbubo mbamba imami ngoyo limwi yamboni ubule mwalesa walo ujisi ndio wata wagwe wanyungana gonse inkote uyo ngulesa sa inga na yiyo ta ejo pepe munene maji angu ali ibuyo mburi imaji amuntu uli onse pele ogo wakali mbubo mbamba imami amen nyega inda kumusanza kumarundu akukendaki mbungano yega indi nini yaresa na amui angao kulongela atala kuselero yambali ya zundu umama popwe uberesia jibela ya yintu yemwe akidi imutumbo umujembele ikuti asanine jigama jabana gawashira muji sanzi hiyo ikuti atume murumi wagwe kuyamu murimu iyo papo wali maumi abo ali lusere gabakede awasunu gabakote wa magani magotu Yesu Kristo igwenzi ya mamaire ali mwanda agumwi imusondo yifumo musondo yonse ndagamba uga mbele oguno ikutegwa bagonje wangwa kujatikizia nchijo masipe tuwa batumina kutabwa ibaenda kubora longezi ya mio yabo michonto ilembede mbomobo mbienda kutimuntu aumwi omuno asugane imanza jifumojino utina balagonzia kubalongezia lino wamukombe oo ndiri komenerogo ikuziba kuti uleza ino kulikwa nyomwati ino imigira nji mwesu brano ndiri ndiangwe ngue nari kukamba uka obu munani kebumbi ere utinao yobora kujigeta nangaye omuno mpao abo ajisitwe bayo musumina mburi musilisi wabo mtambike kuyo manzi anu yonsi watu bajisitwe utina uyo jita mtambike manzi anu yonsi na mujisitwe wako nja kubona kuti mesia Kristo ulaya katika bantu gaga nana
pray believe
igomba shoma ndosalazia lubasu oru wanganda ndijisiroko ibali mukugomba ndigwene bonani amulange mbangae gaga mkwa ikuti o musipuru amaliro okuya oyo sansi wakansiga onyamu Washington DC Mulusi mcheji jifoto janguo ponya o musipuru amaliro mwenya wakasorela Musa kindi ayalo sayansi niagati buzu wabumwe jinoli mashelufu ajintolo ya 10 sen jirenge jigambia kuinda jirike ejo jagasorwa kukopa oyo angelo ngonya ulimponya ao ajigamba ugiro yona lino mjanda ule na musu ndekizi ya kujishoma nyevo no musu wagumbi na mushome lino ndere debu yo kulangirira ogo kwayo wona agunka amube baba teme nyonse musi wakwe ogo gule mega gule birisya nabona mwarumi mbombo jibete ulikede gulumwesi wangu usure kuhonya oguno mkona waroji suwa apenzi ya zikro ya umpemo apenzi ya mbida koshoma amoya wako onse nori mwenzi kuli ndime abamba weyosi elio ndesina diago mbori bete weyosi tosigo kuno uli wakubusena kutekwa Aurora Illinois owo mbwini mbwini na ndiri mwenzi kuli ndiwe ndi namba mbobo tambika manza ako imigira kumatendi ako Yesu Kristo wakubamba kwa kabotu washoma linona utina ula shoma Gino ogo mrombwa na oyu tenamugwene mbumi bangu walimi mwenzu jakumanina agati Yesu uswa kuje sijembe iyo moyo sarala gino funga towamba ringwe tegasi vi mane ndiga manije teko eyo munanike obubora alindwe kere mwalimi ulezi towambiro mbwini mbombona munene nya tulibenzu uli abe gamboni iwagwe ngoni wajitajeju Mesia Kristo ngoi muni ndukede konya kusule awa akati abantu konya awa sena mwabona ulya mumuni atala yakwe walojiswa penzi ya Luganda muga Pittman uswa uwenisboro utina uli mwenzu muga usia janzari yako sena zintu ezio ya wini muga usia janzari yako ugeza wakuponya sena mwene mwanakazi nokuba kitabu yo mujirengano utekwa muzire ponya kuswa alindwe imwanakazi ulike twe kuti Eris muga Eris mwanakazi munindi kujezi penzi yakumuka intu walo mwenzu utina obo bambuko muga usia janzari yako sena abo mbanyo kwa kede munsiri yako awo mulilu kede wawo ujiswa kuyowa ikukula kwa siyambe ni ya kuyowa alingwe utinamba mbo kambika chanzari yako mulingu ya kuyowa wawunga ulako nzia unka kumunzi wabaka motu ya zundu kizia ushoma ikulahale kusule maningi mkona kulahale mwakarumi uswa manisota ujizi penzi ya musana sinari yako ba Carlson, imigila kumatende ago, penzili ago, liyamu sana, yaunka, Yesu Kristo kubamba agabotu.
Right back behind here, a lady suffering.
Konya kusule kunze oguno, mulindu ulajiswa, tazwi kudolopo, uzwa kubusena utegwa Blue Island, ujizi penzi ya moyo, obo ulimunsi, ya Chicago muga Braden nyamuga tambura kukone sikuwa kwako kwa kumunzi akupaka kutu musina Jesu Christo saa mwini mkuchoma ino ujibela eji mulizina kuti oyo umesia mbote imuntu mwaziba onse aba ibantu baitwa ikusika awa malimi basi kuti tezi jintu ujatizia linye mtandike manza anu nyonse njobo nobantu baitwa onse mwawana okwe ya
Somebody behind me praying. Back over the room.
Kule mtu umwe usule yangu, upaira usule. Omu mganda, mrumbwa na mwenini, uwe suga. Upairira mweni nyina, ugea mkanza. Ujisi kulenge, ora kumbere kumuli yangu. Kumaru shoma mulireza. Ulashomana. Eoma, ogo wali usuangana, umwe anduwe. Ndabona baoso kaba kede hao. Ibaga intu babo. Ikuindira kufundira wabulowa. Kutina ula shoma. Leza uyokuponya. Kandisi mbambubo embona. Kwa shoma amoya kuhonse. Muna shoma na. Sena muna shoma kuti Jesu Kristo gumesea. Sena muna shoma ikuti ibushu wagwe. Kuli wano. Amuyeye, jingi mwana kasi omwe naga kumaji kubira ja Jesu. Waka kumpama, mwagatu nsana, ya kaswa, ulingwe, itandila, mwagatu tegera alino. Muna choma na, kakuti atukotami mtu Yesu, anini buyo.
Oh Jesus, Messiah of God.
Oh Jesu, Mesia walesa, koyori monsiriose, iwantubarizi kuti, ulimwana walesa, ikuti, uliwano alino. Zitondesi wa zikambio ziyako zipati. Zilimu kutondesi kwa. Barongesie, tata. Barongesie. Ndagomba. Akube kutiba shome ndionya lino. Kamoyo wapo onse. Ikutiebo Mesia. Ngongwe uingi. Awa. Tagwe mtu ugonja. Ikujitaje ejo. Ejo tajigonze li. Mtu mwami. Marele kubona nguzu. Ya Mesia ibora. Usena bunini. Mubambe. Mbribobu, kambo, wakajiswa mesia, mwami. Kambo, uziaru wako, liwano, utufidaru uziaru, kambo kakuti, chiswa mesia yako, ya ujijeta, wajijeta, wabona ikuti, tosi iwantubago. Nino tata reza uwe kuti, wabajisi makali amipairo, babora, minando, wamipairo, uwe kuti, babe alushomo, wakushomo, uleza singu ziyonsi, hindi maza avikwa, alimbabo, uwe kuti, kaswe omono, gaba tangala, kwa ongorora, Rumba isiareza uteti, bafone sekwa, wajipa mwami. Ilulege na baba, bafuturwa, bazile kuti kunyina masesege ulireza, leza ulaibunu na masesege. Amoyo, ulizimie yoyonze, ili mzezo, Yesu, wajipa tata, palomba, musinae Jesu Kristo. Amen. Rino nyabo no mugisima kali ya mitairo. Omya, ngonga ya bantu, yebona bantu, bali munsi, yajigombero, munsi munsi umuno. Aba gisima kali ya mitairo, sena mashoma, mtamige manza anu, alimi amushome ikuti muntu nsi tagonzi kujita. Jejo, ejo jere de kuswa kulilesa. Sena mashoma kuti, kishome zyo jalesa, ejo lesa, tagamba kuti uyojita. Ya, kukuti muri zikuti, muntu mwi, pali anu, kunzari ya muntu. Ndaweza ju eri ya kusinitia kulilesa, ibantu abo, nagana ninwa, kufumga mbuwa bete, sebazipe, alimi tabandisi, Benzu abo ibaswa yabuyo mujigombero obuno kufunga ogo kubabete ndibona zingano kubantu omuno abo bali mujigombero pere mwalegere balike nya balege ibuyo balike abo bantu baitigwe kufumba na walini kutekwa bamwi babone ikuti muli benzu mutambike janza yako mwabona mwi au mwi benzu bonse Yendo yemwe yisimana nabyo kundenzia ndabona muri ndosia wayutuba kumbere yango yindi yonse kugisi yonda mazwi akwindira kufundura iwapolo ikupati e uri mwenzu akati Yesu uzwa ku Memphis mugaseo ndesi na yago kindi yago ya kusango na okuno zeno la shoma mwami amoya gonse kuti ula gonse unka umunzi akufutulwa onesekwa lesa Ulajikwezila nguwe. Amushome amoyo wanu onse. Nyonse. Amutambige manza. Anu lino. Nyonse. Amushome amyo yanu. Nyonse. Amuvike manza. Anu. Ali umi aumi. Bora uguno. Mwesu neve. Bora uguno. Kupamu payro. Ujindi. Mutu watamide mitwesu. Mwesu neve. Uyo payra.